Ngingahlala phansi bengifuna ukuthi sanibonani kusihlwa kubo bonke. Ngijabula kakhulu ukuba lapha kulobu busuku. Lokhu nje ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla enhle kakhulu kangaka ukuba lapha leli bandla elisha elithandekayo. Ukukhonza inkosi kade sekubhekile lokhu ukuphumela lapha isikhathi impela ngesikhathi senhlanganyelo nabantu futhi sijabulela izibusiso futhi sithemba ukuthi sizoba isibusiso kini bantu. Futhi njengoba iviki liqala ukuqhubeka manje futhi lapho siyazi inquthela iyenyuka manje iqala ngolwesine. Futhi ngizwile nje kule ntambama ngomfowethu Williams ukuthi sinesimangazo esihle kakhulu sangolwesine ebusuku. Umfowethu Oral Roberts uzoba nathi ukuba akhulume ngolwesithathu ebusuku. Lokho ngempela kuzoba isimangazo esihle kakhulu kithina sonke ngoba umfowethu Oral ngempela uyisikhulumo esinzima futhi kuzoba kuhle ukuthi ngithole ukumbona qobo lwami futhi ngimxhawule. Futhi izolo ebusuku besisethembi kwi-Assembly of God kholo ukuthi bekukhona phezulu lapho futhi sibe nesikhathi esihle ngempela ezolo ebusuku eThempi futhi besinesikhathi simnandi kuwo wonke amabandla ebesiwa vakashela lapha endaweni yaseFoenix kanti futhi naphezulu eThempi futhi nje siyathokozela lezi zinto kakhulu impela ukuthi kungalukhuni ukuzwakalisa. Kuyimvela kancane impela ukuba ngithole ishansi yokwenza lokhu. Ngingenela ubusuku nje ebandleni ngalinye futhi ngikhulume kubantu nabafowethu abangabafundisi futhi unginika ithuba elincane ukuthola uzwakalisa ukuthokoza kwami ngalaba bantu namahlela ehlukene namaqembu abantu. Ngoba kungukuthi bangabachasi abakhulu phandle enkundleni, ezinkundleni zaphesheya ndawo zonke futhi ngalendlela ngingathi nje ukuthola ishansi encane ukuzwakalisa ukuthi ngizizwe nginjani ngabo ekuthokozeleni. Futhi kade sinazimele ngiyakholwa i-Church of God, i-Assemblies, nawo onke futhi phesheya kwezilwandle, i-Four Square, i-Church of God, i-Assembly of God, ne-Jesus Name, futhi onke nje abonakala emunye uma sihlangana ndawonye ukuba sibe nomhlangano laphaya ezinkundleni zempi. Futhi niyazi lapha ekhaya kungahle kube imibono esingehluka kuyo kodwa uma sekungena enkundleni yempi ngani akusekho mehluko ke niyabo. Ngakhulela emndenini obanzi kwakuneshumi labantwana futhi thina bafana sasiya egcekeni elingemuva futhi sasilwa sodwa ohe abafana bayisishakalolunye intombazane yodwa futhi sasilwa ngempela kodwa akukho noyedwa owayengalokotha athinte oyedwa wethu phandle egcekeni elingaphambili ngoba uma bethinte oyedwa babeba noBranham owayevela ndawo zonke. Ngakho ngicabanga ukuthi yileyo ndlela okungayo ngabantwana bakankulunkulu ibandla. Lapha eminyakeni ethize edlule ngake sehouse futhi sasinomhlangano omkhulu futhi ngalene nganginabachasi abaningana lapho umfowethu uRaymond Rich ne-Assemblies of God nabantu be-Jesus Name nabo bonke abehlukene futhi sasinomhlangano omkhulu futhi sasise-Music House awu asihlala sicishe sibe izinkulungwane ezishagalombili iqagele. Futhi kwakukhona umfundisi oyibhaptisi owayefuna ukungiphosela inselelo kwinkulumo mpikiswano ngeBhayibheli ukuthi ukuphilisa kukankulunkulu kwakungaqiniseli awu ngedlule kwakuningi kakhulu kwalokho. Kungani ngingalahlekelwe ubusuku ngoyedwa ongakholwayo kube kunezinkulungwane ezihlezi lapho ukuba zikhulekelwe niyabo. Ngakho manje-ke kwakufaka ephepheni ukuthi ngangesaba ukukwenza. Nomfowethu uBoswet omdala osesondele eminyakeni ngamashumi ashiyagalombili ubudala wathi oh makwenziwe yimi futhi ngacabanga ngokhalephi niyazi mangithathe le ntaba. Ngakho ngathi mfowethu Boswet ngingefune uqophisane uChris akafuni thina maChris ukuba siqophisane sodwa. Uma indoda ingongakholwayo ngani ingongakholwayo nje yilokho kuphela akukho ongakwenza ngakho. Futhi ngakho wathi awu akuyikho wathi uma sishiya emva kokuba bona sebefake lokho ephepheni wathi bazothi nje isigejane esi uyazi ngazi ukuthi sikhuluma ngani amadlingozi asetshenziwe nje wathi ngifisa sengathi ubunganginika ithuba. Futhi ngambuka emi lapho esecishe impela abe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili obudala futhi enokuwethemba impela nje lo mbhalo ngathi awu mfowethu Boswet uma uzonginika isandla sakho futhi uthembise ukuthi ungeke uqophe kopisani. Wathi, oh, angeke ngikopisani. Ngakho wasuka wehla izitebhisi ukuyotshela intatheli futhi usobala niyazi ukuthi amaphepha angakundizisa kanjani niyabo uboya bobufundisi buyondiza niyazi. Sathola istadiyamu inkundla edumayo futhi ngalobo busuku sasinabantu cishe abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu abaphumayo kwase kuthi-ke wahamba ukuyokhombisa lapho ukuthi abantu bafika ngezindiza izitimela yanitshela babegibele amakameli anesifumbu sisodwa amakameli anezifumbu ezimbili namakameli anezifumbu ezintathu kodwa onke ayephuza kulowo mthombo lapho okunendawo yethu sonke kuyafana yonke into yayindawonye futhi kuya nginesibusiso esikhulu nje kulokho ukucabanga manje niyabo uma ngempela kufika incindezi kwakunento eyodwa esasihlanganyelele sonke asikholelwa ukumoya ongcwele nokuphilisa ukankulunkulu ngakho wonke umuntu uyangena ukunikeza isabelo sakhe futhi ngakho siyazi ukuthi kwenzekani ngalobo busuku ukuthi umoya ongcwele wengamela kanjani futhi yingaleyo nkathi ingelosi yenkosi iyehla ngayo bathathe isithombe sakho kwakwase kuthi-ke kwasuka lapho kwaya e-Washington DC kube ukuqinisa kwaseke emva kwalokho kwathathwa ngezinhlolo nezinto noGeorge J. Lacy inhloko ye-FBI wabhalabhala umbhalo ngakho futhi uyinhloko yemibhalo yemisalela yeminwe ye-FBI kwakungubukhona obungaphezu kwemvelo uqobo ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya kwakungesiyo isayensi ephethelene nokusebenza kwengqondo wathi bengihlale njalo ngithi imihlangano yakho yayiyisayensi ephethelene nokusebenza kwengqondo nayo ngangicabanga ukuthi wawufunda ingqondo yalabo bantu wathi kodwa iso lomshini lale khamero angeke layithatha isayensi ephethelene nokusebenza kwengqondo mnumzane Branham kwashaya ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya wathi kulapha ngakho manje-ke sithathiwe sathathwa ngaphambi kwalokho nezikhathi eziningana emva kwalokho nje nginokubonga kakhulu kwazi abantu abaningi lapha basibonile leso sithombe anisibonanga na ngiqagele o abaningi benu unaso ngijabula kakhulu kwazi lokho ngisho nakuba umnyakazo wephentekosti ngalolu suku lokugcina bekukhulunywa ngawo kodwa ngiyanitshela ekuthatheni umlando webhayibheli ngisanda kuqeda nje umlando webandla iminyaka ayibe mibili edlule kusukela ekufeni komphostoli ugcina uJohane esiqhekeni sase ngenkathi esuka esiqhekeni sasePatmos wayesengena futhi waqeda ukubhala izincwadi futhi ezihlanganisa wakhishelwa lapho ngenxa yokuthi wayethatha umbhalo wabaphostoli futhi enza iBhayibheli ngawo futhi yingakho ayiswa esiqhekeni sasePatmos emva kokubiliswa kuGrace imini nobusuku base-ke bembeka ngaphandle esiqhekeni wayeseqoqela izincwadi ezihlanganisa futhi ngaphandle kwalokho uNkulunkulu wamnika incwadi yokugcina yeBhayibheli isambulo kwase kuthi-ke sengibuya ngaqala emlandweni wakhe lapho kwase-ke kuba kwabakhe omunye wabalandeli bakhe uPaul Kapp u-Ignatius nabaningi babo kwehle njalo kuya kuMartin Arrhenius uJustus Columba ungcwele kudabule njalo kwehle kuyongena kuyakini wesikhathi sobumnyama futhi wedlule futhi kwenyuke kuyongenisisa kwiluthela no-Wesley futhi ngithole ukuthi ngisho selokhu kwasukela ezinsukwini zabaphostoli kuzo zonke lezo zisebenzo ezinkulu zikamoya ongcwele akukho nalunye lwazo olukhanya lwedlule lo mnyakazo wokugcina wenkosi lapha kulolu izinsuku zokugcina asikuqondi bangani kunezinto ezenzakayo manje ezingafakazisa uNkulunkulu njengaleso sithombe sikaKristu esinathi ngqo ababengenathuluzi lokusenza ngalo ngaleso sezinsuku kodwa manje umuntu uzama ukuzuza into ethize ngempumelelo ukususa uNkulunkulu uNkulunkulu uthatha leyo nzuzo efanayo ngempumelelo futhi azifakazisa yena uqobo ngayo ngakho nje awusoze wedlula uNkulunkulu ngoba ungonamandla onke osezindaweni zonke ongenasiphelo akukho ndlela usuka kukho sifanele nje sibe ngabazithobayo futhi simkhonze yinto enhle ukwedlula zonke engiyaziyo ukuba yenziwe nginamahloni kodwa angikholwa ukuthi ngiyalazi igama likamelusi lapha ebandleni umfowethu Griffith Ngijabula ngempela ukubona mfowethu nesikhathi sokuza lapha nale inhlanganyelo kuba nawe uku sithanda njalo ukukubeka kanje kulabo abangogobele eSan Saplos ngoba sizihambi lapha abafokazi siyasho ukuthi leli akusilo ikhaya lethu siyinzalo zikaAbraham sifuna umuzi umakhi nomenzi wawo uNkulunkulu. Leli yizwe elihle angicabanga ukuthi khona noma iyiphi into efana nalo engike ngayibona futhi ngihamba cishe impela ezizweni zonke ezweni futhi angikaze ngibone lutho e-Europe, e-Italy, e-Asia noma aphi kwawasempumalanga ake achathaniswa ne-Phoenix, i-Arizona. Manje kunjalo yindawo enhle kunazo zonke engake ngazibona kodwa oh iyobukeka njengendledlana phezulu ngasohlangothini lwalokho okuyoba yikho ngaleso sikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane. Ngakho leli akusilo ekhaya lethu, siyagogobala nje lapha futhi sizela ukuba nale nhlanganyelo ndawonye. Kuyisibusiso kimi ukuba lapha futhi ngibone ibandla likaNkulunkulu liphumela isakhiwo esisha kanjalo njalo. UNkulunkulu anibusiso njalo njalo nina bantu. Thembekani kuKristu, hlalani ngokwethembeka kumelusi futhi nisebenze ndawonye wonke umuntu libambisane ukuba ngikholwa ukuthi ukufika kweNkosi kumasinyane. Manje ngaphambi nje kokuba sisondele ezweni, asisondelele kumqalisi ngomkhuleko sisakothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje. Singakakhuleki nje namakhanda enu nezinhliziyo ukukhotheme ngabe sikhona sicelo phakathi lapho somkhuleko futhi ungathanda saziwe ngesandla esiphakanisiwe enhliziyweni yakho nje unesidingo sento ethize futhi uthi Nkosi Jesu ngikhumbule iNkosi izibona zonke izandla ngiqinisekile.
Our heavenly Father, we are so happy that we can call you Father. The great creator of
Aba wethu osezulwini sijabula kakhulu ukuthi singakubiza ngobaba umdala omkhulu wamazulu nomhlaba uElohim omkhulu El Shaddai umnikezeli wamandla umbondli onele konke. Ngangendodana yakho uQobo ethandekayo yasitshela uma siyoza kuke futhi sicele noma yini sisebenzise igama layo ukuthi ibe yoqiniseka ukuthi siphiwa yona futhi baba sikhole ukuthi lokho kusemibandeleni. Uma besiyocela into ethize ebingalungile besingeke sibe nokukholwa ukuthi sikholwe ukuthi kuyophendula. Kodwa uma singahlolisisa izinhliziyo zethu kulobu busuku asicele noma yini engalungile kodwa leyo elungileyo leyo ingukuthi ukuthi uzosithethelela kukho konke okwezono zethu nesiphambeke ngokuba ngokweqiniso Nkosi. Leyo into yokuqala. Asifuni ukuzama ukungena ebukhuleni bakho nesono phezu kwethu. Ngakho-ke sazi ukuthi usuku nosuku zinkathazo nezinto okusithandelayo okungahle kunganakwa yisho nasekucabangeni kwethu Qobo. Kodwa uma sifika ekucabangeni ngoNkulunkulu ongcwele yena yisho nezingelosi zingcolile ebusweni bakhe khona-ke siyazi Nkosi ukuthi asinalo ngisho nethuba ngaphandle uma siza ngegazi likaJesu Kristu futhi khona-ke singabantwana bakaNkulunkulu amaphutha ethu awanakwa njengoba siwavuma. Futhi ngiyakhuleka kulobu busuku baba ukuthi uzobusisa lenhlangano yebandla abaphakamise izandla zabo uyazi ukuthi yini ebiyisemva kwalezo nalezo zandla umcabango isifiso nenjongo nempokophelo ukuphakama. Ngikhuleka ukuthi uzopha ngamunye isicelo sabo. Namanje baba sikhulekela leli bandla sijabula kakhulu lelo lendawo uma sifunda emuva kwezinsuku asekuqaleni lapho amaKristu ayezondwa kakhulu angokuthi engakwazi lisho nokuba nendle ukukhonjela ukuthi ayempofu kakhulu ayengeke ayaka eyodwa ukuba ayenayo nokubona lokho noma enethuba lokuba nayo. Futhi manje namhlanje ukubona izinkulu zakhiwe ezinhle zenyuka ezihlanzekile lapho abantu bekhona bengangena futhi bakhonza uNkulunkulu sinokubonga kakhulu ngalokhu nangokuzinikela ukuthi abantu nezishumi zabo neminikelo nokunikela kwakhe lendlu yeNkosi. Manje baba uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzobusisa umelusi walo amadikoni alo abaphatheli balo nawo onke amalunga eza lapha kwangathi lingakhula likhule likhule futhi kwangathi kusukela kuleli bandla kungaqala ivuselelo eyifeshini endala ezoshanela isigodi nya kwangathi kungaba khona izibonakaliso nezimanga ezivela kuleli bandla zokuphilisa insindiso kwangathi lingaba yindlu ephethe ilambu lokukhanyisela imikhumbi kuso sonke isizwe siphe khona Nkosi. Bangathi kusukela kule ndawo kungahamba abashumayeli abakahle izinsizwa ubizo lukaNkulunkulu empilweni yazo ukuba ziye ezinkundleni zezimishini noma ikuphi lapho eziyobizelwa khona siphe khona Nkosi. Nakulo busuku sisabuthele ndawonye kwangathi umoya ongcwele ungeza ungene ezwini futhi nje utshale imbewu kuzo zonke izinhliziyo eziphakathi lapha kwangathi thina ngokukholwa singayinisela imini nobusuku ize ikhule ibe yizihlahla ezinkulu. Delisa wonke umuntu ogulayo Nkosi olapho kulo busuku sindisa wonke umuntu olahlekile boyisa bonke abahlubuki futhi usumelelise futhi uphinde ugcwalise labo abebeke bagcwaliswa ngaphambili siphe khona Nkosi ukuba sicela lokhu egameni likaJesu Kristu umntanakho amen. Manje yilethi nje kancanyana njengokuvamile bekuthe ukuba phambidlana phandle lapha kulobu busuku kunebengikubheke ukuba kube yikho futhi ngakhosi kusasa ebusuku kwenye indawo ngiqagele sebevele bakumemezelile futhi manje uma unesonto lakho esontweni lakho uqobo lapha kusasa ebusuku ungehli kodwa uma ungenalo isonto singakujabulela ukuba nawe sifuna njalo abantu ukuba bahlale esikhundleni sabo somsebenzi abawumiselwe kungakhathaleki uma isonto livula lonke isosha lifanele libe sesikhundleni salo nasendaweni yalo futhi ngakho silapha sivakasha futhi sinesikhathi esikhulu ngaphambi nje kwengqungquthela yosomabhizinisi futhi njengoba sengivele ngimemezelile umfowethu Robert uzoba lapha ukuvula inkonzo yangolwesine ebusuku ngizojabula kakhulu ukubonana nomfowethu Robert bese kuthi-ke ngiyacabanga mhlawumbe ngolwesihlanu umfowethu uVema Gardner uzoba lapha angazi noma iyobe ekhuluma yini ngalobu busuku noma cha futhi ngicabanga ukuthi kwabelwe mina ukuba ngibe lapho ngomgqibelo ekuseni ekudleni kwasekuseni futhi uma kuyintando kaNkulunkulu nokuba mina ngikhulume ngomgqibelo ekuseni ngifuna kuthatha indekimba uma kuba yiyo uma kuyintando kaNkulunkulu indoda edeleleke kunawo onke engake ngahlangana nawo ngakho bese kuthi-ke ngesonto ntambama ngizokhuluma futhi ngakho uma ni manje ngomgqibelo ekuseni akukho nkonzo ngokwazi kwami nangesonto ntambama akukho nkonzo ngokwazi manje ngingakaqali ngikhohliwe ukuthi ngine chabo ngikholwa ukuthi uBhili ushilo ukuthi unikezele ngawo onke lawo makhadi omkhuleko asele kunjalo na ngabe akhona amakhadi omkhuleko anikezelwe lapha kulobu suku na awu unikezele ngengxenye yawo kwenye inkonzo izolo ebusuku ngoba kade ngihlalise abantu isikhathi eside kakhulu ngithi ukushumayela isikhathi eside amahora ayisithupha noma ayisishiyagalombili into enjengaleyo ngesinye isikhathi uma ngithola ukuthatheka manje kulobu suku angihlosile kushumayela ngaphezu kukahafu walokho ngakho ngicabange ukuthi sinikezele ngamakhadi omkhuleko bese kuthi-ke sibeningaya ekhaya phakathi nobusuku empeleni ngakho manje-ke emva kokuba siba nomugqa omkhuleko ngakho uma nje kungohafu walokho futhi angazi kakhulu kangakho kodwa nje ngithatha isikhathi eside kakhulu kusho engikwaziyo ngakho engikwaziyo ngiyathanda kukusho kahle kakhulu ngithatha isikhathi sami nje ngakho niyazi kuhle bengijokola kuphela lapho ngoba ngizozama ukuphuma eminye imizuzu engamashumi amane nanhlanu noma okuthize kuya emgqini omkhuleko nginomncane nje umbhalo owodwa lapha kulobu busuku engifuna kuwufunda bese ngithatha indikimba futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzoyibusisa uma nifuna kuyifunda uma nifika ekhaya ikuMark isahluko 10 neverse 28.
Then Peter began to say unto him,
uPetru uthatha wathi kuye, bheka thina sishiye konke sakulandela. Manje ngithanda kuthatha indikimba ukwakha ingcikithi encane phezu kwalapho ukuthi ukushiya konke bese kuthi-ke emizoneni embalwa sizokhulekela abagulayo futhi manje nina enijwayelene noMark isahluko 10 simendlalela nje uJesu wayekade exoxa ngaphambilini ngesahlukaniso bese kuthi-ke futhi wayenento eshaqisayo ngempela ukuba yenzeke okunensizwa esicebo eyeza igijima kuye yayisithi umfundisi omuhle bengingenzani ukuba ngibe nokuphila kuphakathi na wayeseyitshela gcina imiyalelo insizwa yathi ngikwenzile lokhu kwasebusheni bami noma imiyalelo mimini na wayeseyitshela ukuthi yayiyini yayisithi ngikwenzile lokhu wathi kepha usasilelwe yinto enye uma ufuna ukuba ube nokuphila okuphakade uphelele bese uthengisa ngakho konke onakho bese ukupha abampofu uthabathe isiphambano sakho ungilandele
Okay,
silandele leyo nsizwa okwemizuzwana nje embalwa singakangeni endikimbeni ukunikeza isendlalelo. Manje niyabo leyo nsizwa yacelwa ukuba ishiye konke kodwa yala ukukwenza. Futhi ngezinye izikhathi uma sisebenzisa inhlanhla nengcebo kanjalo njalo ibe yimpumelelo kodwa le nsizwa yayiyinsizwa enempumelelo futhi yayisalokhu ingenakho ukuphila okuphakade ngakho ngezinye izikhathi impumelelo ayisho njalo ukuthi uNkulunkulu uyabusisa Kodwa ake silandele sithola lapha manje ebusheni bayo isencane mhlambe obukekayo osemncane umfo ogqokile iBhayibheli lasho ukuthi uJesu wayithanda ifanele ukuthi ayinobuhle olungile unembeza uthambile ifanele ukuba ngendle kakhulu into ethize ungenjalo yayingasozo yazuzwa ukwaziswa inkosi uJesu ngoba ngenkathi uJesu eyibheka wayithanda Ifanele ukuthi yayinokuziveza okunomusa nokubukeka kahle kuye umnumzane ohloniphekile ohlanzekile umfana oqonde ngqo futhi yenyukela kuJesu mhlambe ichabanga ngobuqotho yayisithi ngithanda ukwazi ukuthi bengingenzani ukuze ngibe nokuphila okuphakade futhi ngenkathi yayisizosuka ihambe nalokho eyayinakho ukuba ibe nokuphila okuphakade khona ke umbuzo wawusesangweni ukuthi ngabe ungakwenza yini nalowo mbuzo uze ubekwe phambi kwethu sonke noJesu kephela wayicela ukuba ishiye konke yayinakho ithabathe isiphambano sayo futhi imlandele futhi siyayazi indaba yamuka idabukile ngokuba yayinengcebo enkulu wayesephenduka ke uJesu wayesethi uyoba lukhulu kangakanani ukuba isicebi singene embusweni wezulu njengekameli ukuba lingene embotsheni onalithi kepha lokho bekungeke kwenzeka kumuntu kodwa wathi uNkulunkulu kungeke kungenzeki Okay, silandele lo mbuso osemncane isikhathi esilandelayo esimthola kuso iBhayibhelini akazange wathi nje angenqaba ithuba ukuba alandele uJesu ngenkathi wendlalwa kuye kuthe ukuqina yebo sifuna ukubambelela kuwe yonke into esingabambelela kuwe bese ke silandela uJesu kodwa ngesine isikhathi uJesu usifuna sigedele yonke into ukuze sithole zombili izandla zethu zikuye ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi nge ngenje yokuthi sibambelele ungikhumbuza ngento encane ngejwayele ukuxoxa namantombazanyana amabili awasemancane kangakho manje futhi esengamantombazanana asethe ukulingana kahle kodwa ngenkathi esemancane enye yawo uRebecca ongomdala futhi uSarah ungomncane noBecky unamehlo alihlaza sibhakabhaka noSarah unansulu kodwa omabili angamantombazane kababayi niyazi futhi ngakho aya linda ebhekile ukungibona ngifika ekhaya futhi athanda njalo ukungibona futhi ngakho uBecky uthe ukuba wayethe ukuba ngomude uhlobo lwentombazane ezacile noSarah wayengomncane othe ukuba fishane umfo omncinyane futhi ngakho babelindele mina bengalela ukuba ngifike ekhaya ngobunye obusuku ngakikade ngingekho ngisemhlanganweni futhi babazi ukuthi ngakizoba sekhaya ngakho bacabanga ukuthi abezovela nje balinde isikhashanyana futhi uma ngifika ekhaya abefuna ukungibona awu ukudumba kwamehlo kufanele ukuthi kwasekuqalile ukudumba emehlweni abo futhi bozela futhi ekugcineni baya embedeni phandle kabelweni labo futhi ngangena sekulethe ngakho ngangena ngangikhathele ngempela ngaya embhedeni futhi emva kweminye ihlangano kanjalo njalo ngikhathala kakhulu angikwazi ukulala emva kwamaviki ambalwa omhlangano futhi ngalala cishe amahora amabili noma amathathu ngavuka ngangena ekamelweni lokuphumula futhi nje ngahlala phansi esitulweni Ngangihlezi lapho esitulweni kusesekuseni ekuseni futhi emva kwesikhashana uBecky waguquka ekamelweni lakhe lokulala futhi waqonda ukuthi kwase kusile wayeselunguza eholo wayesengibona ngihlezi phandle lapho esitulweni uza ephuma embhedeni okukhulu nje ukushesha leyo emincane ezacile imilenze emide yeluleka kukho nje awu lokho kwamethusa usara futhi angazi noma ngabe abantwana benu uyakwenza lokho noma cha kodwa he uthola okuthize komdala nowesibili uthatha ukudluliselwa kuye nosara wayegqoke amapijama karebecca izinyawo zinkulu le niyazi futhi amakhulu kakhulu kunaye futhi yena uza uphuma embhedeni ngalo zinyawo ezinkulu zindiza futhi wayengake nakuphikisana norebecca ngakho urebecca wamedlula eza kimi wayesegxumela ekuthangeni lami washo wangigaxa ngezingalo zombili nje uhlobo lwe wayengasesodolweni lami langosokudla nemilenze yakhe emide ifike phansi kwiphansi lendlu wayeyibhalanse kahle kakhulu ukuthi ukungikhumbuza ngezinye izinhlangano zokuqala ezinkulu kunezinye niyazi ezifikayo niyazi kade zilapha isikhathi eside zithe ukuba nemilenze emide kanjalo njalo zibhalanse kahle kakhulu futhi nakho ukufika usara sana elincane ibandla eliselincane niyazi ebelingakaphume isikhathi eside kakhulu futhi wayethe ukubona ukuthi uBecky wayemedlulile medlulile lapho ngakho uRebecca wayengigaxile waqalaza wathi Sarah dadewethu ngifuna wazi into eyodwa wathi ngibe lapha kuqala wayesethi nginaye wonke ubabayi futhi awusasele nalutho bazama ukusitshela lokho niyazi sonke isikhathi wathi ngibe lapha kuqala futhi nginaye wonke ubabayi futhi awusasele nalutho usara omncane bandla wagobisa ikhanda lakhe udebeli wakhe oluncane wawa waqala ukumuka nezinyembezi kulawo mehla amakhulu ansundu nobheki wayecamelise ikhanda lakhe phezu kwehlombe lami ethi ukungisingatha ngathatha umunwe wami ngase ngifikelela kanjalo kusara ngase ngifuqa omunye umlenze ngiwukhipha nangu eza wayesegxumela phezu komunwe umlenze futhi ngani wayengakwazi ukuzibhalansela imilenze yakhe imincane yayingafinyeleli kwiphansi lendlu kodwa wayesemlenzeni noma kanjani yabo ngakho wayehamba ecathula kanjalo awu ukuvimba angawo ngavele nje ngafinyelela ngezingalo zombili futhi ngamgaxa kanjalo ukumbamba futhi ngangimbambe ngimphakamisele eduze kimi wayesencikisa ikhanda lakhe elidadlana kimi kancanyana waphakama wayesebuka uBecky wayesethi manje Rebecca dadewethu wathi ngifuna ukutshela ukuthize nami wathi kungahle kube njalo ukuthi unaye wonke ubabayi kodwa ngifuna wazi ukuthi ubabayi unami wonke ngakho lokho kunjalo ngakho lokho ukuthi akube ngendlela esifuna ngayo asifuni sifuna yena abe nathi sonke ngakho-ke kukho konke okukwenza sifanele nje siphumelele lapho ukukholwa futhi simkholwe yilokho kuphela futhi nje sithembe singekuchaze ayikho indlela yokuchaza siyakukholwa nje futhi sikuthathe kanjalo lensizwa ecebile ayibanga nokuzinikela kuKristu futhi ngakho yamuka futhi siyathola kamuva ukuthi yayiphumelele kakhulu kangangoba kwaze kwathi zingqolobane zayo zagcwala kakhulu yaze yathi phefumulo phumula yayiphumelele yonke into yayinokuningi kakhulu yayingasweli lutho kodwa ikhona into eyenzekile isikhathi esilandelayo siyibona yona iphakamisa amehlo ayo isehaides ebone ompofu ekude le esifubeni sika-Abrahamu lokho kwakungenxa yokuthi yayingavumi ukushiya konke ukuba ilandele inkosi uJesu manje-ke ngenkathi lokhu sekwenzekile nombuso semncane wayengakuyeki ayenakho ukuba alandele uJesu kufanele ukuthi kwasa kuPhethro ngikholwa ukuthi kwakunguye owaphawula noma wabuza umbuzo wawuphakamisa wayesethi manje sishiye konke ukuba sikulandele sishiye konke buka ukuthi senzeni sishiye amakhaya ethu sishiye imindeni yethu sishiye amazwe ethu sishiye yonke into ebesinayo ukuba sikulandele kuqala ukusa kuwe mhlawumbe wayethatheke kakhulu emsebenzini ebhekisisa uKristu kanjalo njalo nangokuthi okungakaze kuse kuye ukuthi wayeshiye ikhaya lakhe wayeshiye umndeni wakhe wayeshiye uyise unina wayeshiye konke ayenakho ukuba alandele uJesu kodwa yilokho impela uNkulunkulu akudingayo sishiye konke futhi simlandele leso isithikakalo sikaNkulunkulu sifanele sikwenze nathi esinye isikhathi sifanele sishiye yona impela imicabango yethu uma imicabango yethu mayelana nanoma yini ephambene nezwi likaNkulunkulu sifanele sishiye ukucabanga kwethu uqobo futhi simlandele nendlela kuphela esingamlandela ngayo ngokulandela izwi lakhe sililalele nesicelo sikaNkulunkulu nesidikakalo sikaNkulunkulu sikukuthi sishiye konke futhi simlandele kodwa ekwenzeni kanjalo siyathola ngezinye izikhathi sizofanele sishiye abangani bethu isikhathi esiningi lokho kuyinto elukhuni ukuyenza manje abantu abaningi uma uqala bengena kuKristu futhi bagcwaliswe ngomoya mhlawumbe njengabesifazane ubenohlobo oluthizwe lwephathi ebebeya kuyo njalo ebusuku obuthize thizeni lapho kade bedlala khona umdlalo wokuwaka kwabakhelene nabo bejwayelene nabo bonke omakhelwane kanjalo njalo futhi bengabezinhlangano ezithize kwabakhelene nabo futhi bayahamba badlale umdlalo wokuwaka nalaba besifazane niyazi uzosho okuthize ngakho abazokuqonda kodwa nokho uzofanele uyishiye leyo nto ngoba akulungile kugembula udlale amakhadi futhi uzofanele ukushiye lokho uma ulandela uKristu ngezinye izikhathi abesifazane emabandleni ethu osejwayele ukugqoka izingubo ezingenasimilo njengezikhindi nalabo dangara nebhayibheli lathi kuyisinengiso kuNkulunkulu ukuba owesifazane agqoke okunjalo yena akunandaba ukuthi ucabangani uzofanele akushiye lokho ngezinye izikhathi sithola abesifazane uma beza bangena endleleni futhi basindiswe kade sebekwejwayele ukugunda izinwele zabo futhi bafuna ukuthandwa ngabantu njengalo lonke izwe kodwa bathola ukuthi kuyinto elikhuni ngoba bazonibiza ngefashion edala noma nini uma niyogqokisa obuKristu niziphathise obuKristu niphile njengobuKristu bayonibiza ngefashion edala kodwa nizofanele nishiye konke ukuba nimlandele uJesu wathi noma umbhalo othi othanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakuye kunjalo uthatha kushiya konke lapho uma nivuma ukushiya konke futhi nimlandela khona-ke uma nihlala kimi nezwi lami likini ningacela enikuthandayo futhi niyokwenzelwa khona kodwa ningeke nazi ukuthi lezo zinto azilungile niyazi ukuthi azilungile ibhayibheli limelene nazo ukudlala amakhadi ukubhema osikileti ukuphuza ukugqoka izingubo ezingenasimilo futhi manje-ke uzisho ukuthi ungumKristu uma lowo moya kuwe kungakugxeki lokho khona-ke kukhona okungalungile ngomoya okuwe ngoba uNkulunkulu owaloba izwi uyizwi nezwi likuwe futhi liyakugxeka lifanele futhi uma lingakugxeki uyadukiswa ungakwenza kanjani umoya ongcwele ukuba ulobe into ethize bese wena ujike bese wenza ukuphambene nawo futhi othi umoya ongcwele uyakuhola na ungeke wakwenza ngakho ukubhema osikileti ukuphuza iwhisky ukudlala amakhadi ukugula izinwele ukugqoka izikheni zonke lezi ezinye izinto azilungile okungalungile okunesisono futhi awusoze wafika ndawo uze ukuyeke kungena ngesinyelele eminyakazweni yethu maphentecostal yani dabukela nifakela nibe namahloni akumangalisi singeke saba nemvuselelo emhlaba wonke akumangalisi singeke saba nemvuselelo yephentecoste ikhona into eyenzekile kunjalo sikwise imigoqo nezinto ziyenzeka ezingafanele zenzeke ngakho-ke ifanele lishiye konke ukuba ilandele uKristu ifanele nishiye eyona uqobo imiqondo yenu uqobo nifanele ibambisane nezwi lakhe futhi akasoze umoya ongcwele ake aze aphike noma yiliphi izwi ake alikhuluma nebhayibheli lilotshwa ngumoya ongcwele ibhayibheli lasho njalo futhi uma amazwi ebhayibheli nguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu manje izwi lenziwa umoya lihlala kithi ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ukuphelelisa. Manje lo uNkulunkulu ofanayo owaloba iBhayibheli ukini anisho abenu nifile ezintweni zezwe, nifile emicabangweni yenu uqobo nomqondo, oh umqondo owawuKristu mawube kini. Lapho khona-ke nishiye konke ukuba nimlandele, hhayi imicabango yenu uqobo, akushoyo kungaba yintando yami eyakho Nkosi. Khona-ke niqala ukuba semgqeni nezwi likaNkulunkulu. Bengingahlala lapho isikhathi eside, kodwa nje ngizogijimela phambidlana.
But you say, what do I get then forsaking all? What do I get? You can expect the world to make fun of you.
Ngitholani ke ngishiya konke na, ngishiya konke ngitholani na, ningalindela izwe ukuba lihlekise ngani, ningalindela izwe ukuba linibize ngazo zonke izinhlobo zamagama ngahloniphekile, onibiza nganoma yini abangalibiza ngayo, niyodelelwa futhi ninqatshwe. UJesu ngenxa yakhe engu-Emmanuel, uNkulunkulu ehlala kuye, kwamenza waba yinqaba kabi ebandleni lakhe uqobo, kwaze kwathi ibandla lakhe uqobo lamkhipha ebandleni engangena nje. Kwaba yibo abamphanyeka esiphambanweni, kwaba yibo abamhlahla ngecala. Wayebathanda abantu yonke inhliziyo yakhe yayingeyabantu, kodwa wathi ngeke ashiye yonke into ukuze alandele uNkulunkulu. Futhi ngakho nathi sidingeka sishiye yonke into ukuze silandele uNkulunkulu. Manje ngitholani okuyinzuzo na? Asilindele ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi kuthina befundisi sikwenza kube izimbali eziningana kakhulu kophendukile. Oh, woza kuKristu yonke into iyathandeka, kodwa niyabo akunjalo ngendlela ethi yonke into ingumbhedo onezimbali kwentokomalo. Ngoba akukho umKristu, iBhayibheli lathi bonke abahamba ngokomesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuhlushwa. Ngakho uma lingahlushwa ngenxa kaKristu, khona-ke ukhona okungalungile. Uma udevele engekho emva kwakho usekutholile, yilokho kuphela. Ngoba inqobo nje uma esemva kwakho, leso isibonakaliso sokuthi akakakutholi namanje. Kodwa uma engekho emva kwakho, isibonakaliso sokuthi usekutholile. Ya, ngakho khumbulani nje inqobo nje uma ukuqhumisa unokugxumagxuma okumbalwa nje ngaphambi kwakhe namanje, futhi qhubeka nje uhamba. Kodwa bonke abahamba ukumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu bayakuhlushwa. Wathi jabulani futhi nithokoze kakhulu impela, ukuba kanjalo mabahlupha abaprofethi ababengaphambi kwenu kunjalo. Ningahambi nombuso obulengayo futhi nithi, awu bengifanele ngikwenze, ngiqagela bona ngeke nje ngakumele ukuba umuntu akhulume ngami futhi athi ngiyifeshini endala, yilokhu lokho noma okunye. Oh, nifanele nithokoze kakhulu impela, jabulani ngenxa yakho, ngoba ningalithwala ihlazo legama lakhe futhi ugcina imiyalelo yakhe kwanibangela ukuba nenze lokho. Kodwa ngifuna ukusho lokhu futhi sijahe ngokukhulu ukushesha esingakwenza. UNkulunkulu akazuku hlobo abe nesikweletu kunoma yimuphi umuntu. UNkulunkulu akakuyikweleta noma yimuphi umuntu. Uma ukwenzele uNkulunkulu lokho, washiya konke uNkulunkulu, uyophinde akukhokhele ngokuphindiwe kazinkulungwane. Kunjalo uNkulunkulu uyokuvuza. Ushiya izinto zezwe nezwe nezinto zezwe, noNkulunkulu uyokuvuza izikhathi eziningi kakhulu. Bangaki ofakazi walokho lapha kulo busuku na? Awu, sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu uyovuza. Manje asithathe nje abalingiswa abambalwa abashiya konke. Asithathe kuqala ubaba ukukholwa u-Abraham.
U-Abraham
washiya izwe lakubo, uqobo, impahla eyayingeyakhe nayo yonke enye into. Wabizwa aphume eKhaledi, umuzi wase-Ure, futhi washiya izwe lakubo, ikhaya lakubo, abantu bakubo, nakho konke. Wayeselandela uNkulunkulu, wathi ngeke ashiye yonke into ayishiye ngemuva. Washiya izwe lakubo, impahla yakhe ezantsi eKhaledi, e-Ure. Ushiya impahla yakhe noNkulunkulu wamnika lonke izwe elithenjisiwe. UNkulunkulu ubuyisa ngokukhokha nenqwaba yenzalo. wamnika enhla lapha ngalolu suku ngenkathi ehlangana naye wathi phakama Abraham buka empumalanga enyakatho entshonalanga eningizimi ngikunika lonke elakho lonke yileyo indaba ngamakristu kulobu suku unkulunkulu usinika lona kodwa siyesaba ukulihlola uma ngumkristu uyindlalifa kuzo zonke izithembiso ebhayibhelini kunjalo yonke into unkulunkulu ayithembisa ngeyakho kufana nomhubhe omkhulukazi nje futhi ngamoya munye thina sonke siphaphathiswe kulo mhubhe ongukristu awu uma umuntu mumbe enginika into ethize ngizoqalaza bese ngithola ukuthi yinani ngicabanga ukuthi yilokho amakristu afanele akwenze kulobu suku uthole ukuthi unani uma into ethize nje uthola ukuphakama iphezulu kancane ingenge nakufinyelela kuyo ngizozitholela isitebhisi bese ngikhwela ngiye kuyo futhi uma into ethize encane ibonakala ingafinyeleleki ebhayibhelini unkulunkulu ayithembisile ngizohlala emadolweni ami futhi ngikhwele esikhweleni sikajakobe ngize ngifinyelele kuyo ngoba ngeyami unkulunkulu wanginika yona uma kuphilisa ungankulunkulu kwethenjiswe ebhayibhelini futhi ngiyagula ngizohlala lapho unkulunkulu aze angenike khona ngoba yisethembiso unkulunkulu kwathembisa ukuthi ngiyoshiya izwe unginika umoya ongcwele ngizohlala khona lapho aze anginike wona ngoba wawethembisa uma unkulunkulu ethembisa ukunginika isifiso senhliziyo yami isifiso senhliziyo yami esiyinto efanele ngizohlala lapho unkulunkulu aze asinikeze ngoba yisethembiso futhi ngilishiye lonke izwe ngifuna uhamba emva kwakhe futhi uzokhokha ngikwazi kuyiqiniso lokho kunjalo impela wenzani na washiya umhlaba kubo izwe lakubo nonkulunkulu umnika isifundazwe sonke noma lonke izwekazi lasePalestine washiya isiqheshanyana sakhe sezwe somhlaba ezansi lapho mhlawumbe i-eka lapho indlu yakhe yayikhona nendlu yakhe edala ukuba amukela yonke into eyayikhona ePalestine kuhle kodwa into yokuqala ayefanele ayenze ukuzehlukanisa wazehlukanisa nabantu bakubo bonke abathandekayo bakhe abadala ayebambisana nabo ayevame ukuhambahambahamba nabo abangane bakhe basebufaneni abehla bevela eBhabhiloni naye nabo bonke abafowabo odadewabo nabo bonke babangane bakhe ayebazi abakhe ayebambisana nabo ngenkathi unkulunkulu embizi wathi zehlukanise nezihlobo zakho suka kukho konke okwakho manje lokho kwakulukhuni kodwa wazehlukanisa nazo zonke izihlobo zakhe zomndeni ngani na ngoba zazingavumelani naye wawungathini nje bona bevumelana na ikhehla lapha lineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu obudala linenkosikazi eneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu obudala ethi uyazi ukuthini ngihlangane nonkulunkulu phandle lapha futhi wangitshela ukuthi ngangizoba nengane manje ngusara ngani bona umngane walo ongudokotela wayeyothi ikhehla lisangene ikhanda kodwa wayesevele ebathengile ophini nengutshana embalabala nayonke enye into yayilungiselela ngoba wayazi wayezoba nayo kunjalo akukho lutho kukho ngani na unkulunkulu wayethembisile kunjalo futhi uma lesigejane sabantu asifuni ukumhleka futhi sicabanga ukuthi wayesangene ikhanda bawenza onke amakholwa ngaleyo ndlela yonke inzalo ka-Abraham inento efanayo kunjalo ngesinye isikhathi ibandla lakho liyoze likuxosha ngisho amakaphu enu izindawo zenu elikuzo izinhlanganyelo zenu kwenakhele nabo abenu elibambisene nabo ngezinye izikhathi isoka lakho noma intombi yakho iyokwala kodwa unkulunkulu udinga wena ukuba ushiye konke ukuba umlandele ushiye yonke into ephambene naye futhi umlandele manje u-Abraham eshiye abantu bakubo watholani embuyiselweni yakho na yini efika ngaphandle kwalokho na uba ngubaba wezizwe eziningi unkulunkulu wamenza uyise wezizwe eziningi okuncane akuyekayo manje-ke bukani ukuthi uba yini ujesu wathi uyoshiya mina uyoba nobaba nomama kanjalo njalo bukani ukuthi u-Abraham watholani ngokushiya konke futhi emlandela yebo nomzane uyise wezizwe eziningi kodwa kuqala wadingeka azehlukanise nakho konke okungakholwa futhi ngisho nangokwakhe abandayo osivivu mfowabo oyilunga lebandla ulot wadingeka ashiye yena uqobo ngenxa yalokho into inokungakholwa kuyo uzofanele azehlukanise noma yini uma kuyisivumokholo uma usebandleni futhi konke othambele kukho isivumokholo futhi awulikholwa izwi futhi uma izwi liphambene neisivumokholo siphambene nezwi uzofanele ukushiya lokho uzofanele ushiye yonke into nonkulunkulu akazange ambusise u-Abraham waze wamlalela ngokugcwele u-Abraham wayefuna ukuthatha uyise ahambe naye nekhehla lalingumbelembele ngaso sonke isikhathi ekugcineni lafa manje-ke uloti wakukhona umbango nayo yonke into futhi manje-ke wathi nje u-Abraham angamlalela ngokugcwela unkulunkulu futhi wazehlukanisa futhi wayekela uloti aqhubekele ezansi lapho emazweni amahle noma yikuphi lapho ayefuna ukuya khona ezansi esodoma khona-ke unkulunkulu wabonakala ku-Abraham wayesethi phakamisa amehlo akho nginikela yonke into kuwe u-Abraham waba nguye obehlukanayo waba nguye obehlukanisa konke ukuba alandele unkulunkulu futhi unguyise okukholwa nguye esikholwa ukuthi ungothembekileyo isithembiso senziwe ku-Abraham nenzalo yakhe thina esifile kukristu zinzalo kwa-Abraham izindlalifa kanye naye ngokwesithembiso u-Israyeli washiya egibhithe bashiya amazwe amadala ezansi lapho egibhithe ukwemukela eni iPalestine bavela kuleyo ndawo esabekayo ezansi lapho egibhithe abacindezeli futhi kunabantu abaningi namhlanje izintombi phandle lapha emgwaqweni zibhema ziphuza njengoba sibonile lapha emsakazweni ngolunye usuku namaphoyisa adingeka eze futhi asibophe lesi sigejana sezintombi ezansi lapho phandle emgwaqweni zadlebeleka nalo moya omdalo wedimoni wangena kuwo ukuba enze lo mdumudumu omusha noma into bayibiza ngokuthini naphandle lapho emgwaqweni sezihlanya engqondweni yazo yebo ngempela uma inenekazi eliselincane line awunsi yobuqotho ngalo lona noma insizwa omunye wabo leyo nto ingucindezeli ubafuqela ekwenzeni lokho uyakushiya lokho nonkulunkulu uzokunika usini ohe impela uzokunika ukukodwa uma nje uzokushiya lokho kodwa uzofanele uzishiye zonke lezo zinto ukuba ube nakho ungeke nje waqhubeka nakho ngokubili wathola iPalestine u-Abraham wayithola noma u-Israyeli wayithola wathola iPalestine ibe yizwe bashiya izwe elidala izansi lapho base bethola iPalestine izwe elichichima ubisi nezinyosi yebo nomzane bashiyani na bashiya ilanga elishisayo phansi komcindezeli ezansi egibhithe batholani ngokushiya lokho ukukhanya kwelanga okufudumele ezansi lapho na bathola ukuthi bahambe ekukhanyeni kwensika yomlilo beshiya lelo langa elishisayo ezansi lapho ukuba bahambe ekukhanyeni kwensika yomlilo kankulunkulu ukushintshiselana okunjepho ngangingathanda ukuthatha lokho kushintshiselana nalingeke na insika yomlilo bahambe ekukhanyeni kwelanga kwemvelo lapho ababequba khona phansi kwabacindezeli ukuba baphume lapho futhi bahambe kukhanyeni kwankulunkulu phansi kwamandla kamoya ongcwele insika yomlilo eyayibaholela ezweni elithenjisiwe into efanayo namhlanje phumani ukukhanyeni kwalelizwe izinto engeyezwe ukuba nihambe ukukhanyeni kwankulunkulu kuniholela ezweni elithenjisiwe bashiya futhi amabhodo amadala kagalika asegibhithe amabhodo enyama ezansi egibhithe batholani ngenkathi beshiya lo mabhodo enyama amadala na bathola ukuthi badle ukudla kwezingelosi imana yehla ivela ezulwini ukuthatha indawo kagalika manje uma ingakaze nidle lutho kodwa ugalike akenge nitshele ukuthize unkulunkulu unezulu eligcwele ukudla kwezingelosi ukunondla kunjalo ukudla kwezingelosi lokho abakuthola esikhundleni salokho esikhundleni sikagalika omdala wasegibhithe bashiya amandla alodaka asegibhithe batholani phandle lapho na ukuba baphuze edwaleni lashawa ehlane lamanzi acwebile asangilazi kankulunkulu bashiya amanzi amadala alodaka asegibhithe amanzi alodaka amadala aphendukezelwe ehlelo yileyo ndlela esidingeka senze ngayo ngesinye isikhathi namhlanje sishiye leso sivumokholo esidala nehlelo lethi izinsuku izimangaliso selwedlule labo bafo bayahlanya bayisigejane sabaginqike abangcwele nje shiyani ngemuva leyo nto bese niza ngapha futhi niphuze emthonjeni okugcwaliswe elimunqwe emthanjeni ka-Imanuweli lapho izono zabhukuda ngaphansi kwethantala lamanzi zisuse lonke ibala lazo elinecala yebo nomzana shiyani lawo manzi amadala njalo udaka onke ucwele kungabaza nezinqaki nezibhekiswano nokukhathazeka nayo yonke enye into futhi nehle ngesikhathi sasebusuku futhi nibe nesapha lesopho futhi nibilise enye inkukhu endala futhi niyithengise ngo-50 cent iplate ukuba nikhokhele umshumayeli kanti ukuba beningenza ngapha phansi kwemithetho kankulunkulu nemiyalelo engcwele kankulunkulu futhi nihambe nonkulunkulu niyokhokha izishumi zenu nomshumayeli uzohamba kahle uma nje izothatha indlela kankulunkulu yokukwenza kunjalo amanzi amaningi amadala lodaka ukuba niphuze edwaleni behlise bashiya lezo zinyanga eziqhoshayo zaseGibhithe zithi zingamadoda ahlakaniphile kunawo onke ezweni namhlanje bashiya izinyanga eziqhoshwayo ukuba babe nenyanga enkulu amen ngingathanda ukubona enye inyanga namhlanje iqhubeka njengoba kwenza leyo nyanga enkulu labo bantu wayesehlane iminyaka engama-40 futhi baphuma bengenayo noyedwa obuthakathaka phakathi kwabo kwakungekho muntu obuthakathaka phakathi kwabo iminyaka engama-40 kwakunezigidi ezingaphezu kwezimbili zabantu eziphuma ngaleso sikhathi zingaki izingane ezizalwayo njalo ebusuku na bangaki abagulayo na futhi benza ngingathanda ukuya ku-Dr. Mose futhi ngibuke kujosaka wakhe futhi ngibone ukuthi hlobo lolu lwesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo abanika sona nginethende ukubona leso na ngibona sengathi kunenqwabo yodokotela engathanda ukubuka phakathi phezu kwalo sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo awu nginganitshela ngisifundile niyafuna nginitshele ukuthi sini na yinkosi ephilisa zonke izifo zenu yileso kuphela ayenaso yileso kuphela ayesidinga ngokuba bashiya izinyanga eziqhoshayo ukuba babe nenyanga enkulu yebo nomzane bashiya ezansi lapho abantu abathi izinsuku zezimangaliso sezedlule ayikho into ethiwa izimangaliso azisekho bakushiya lokho ukuba benzeni na benzani ke na ukuba babe sebukhoneni ngqo balapho izimangaliso zasizokwenzeka khona usuku nosuku amen abantu namhlanje othi ayikho into ethiwa isimangaliso kukhona okungalungile engqondweni yabo kunjalo umuntu wangitshela ngesinye isikhathi wathi ngingebe nandaba ukuthi wenzeni angibanga nandaba ngingebe nayo ukuthi unobufakazi obungakanani wathi angikukholwa nje ngathi impela akukholwa ubungeke uze ukubone uphuphuthele kakhulu nje ukuba ukubone kunjalo ngathi akusikho okwabangakholwayo kungokwabakholwayo abakholwayo bayokubona kunjalo umfo wathi kimi ngesinye isikhathi wahlangana nami emgaqweni wathi unephutha emfundisweni yakho ngathi yibhayibheli wathi unephutha wathi manje-ke ngimele nawe wathi manje-ke ngishaye ngibe yimpuputhe upawuli washaya indoda yaba yimpuputhe ngesinye isikhathi wathi ngishaye ngibe yimpuputhe ngathi ngingeke ngakwenza usuvelwe yimpuputhe ya o ngingakwenza kanjani lokho uyihle udevel asevela kwenzile na kunjalo usuvelwe yimpuputhe indoda esho into enjengaleyo iphuphutheke kakhulu ayiyazi imini ebomnyameni ayikwazi ukwehlukanisa phakathi kokubili ukuphila noma ukufa lokho kunguba yimpuputhe ngempela yebo nomzana yebo inyanga enkulu yayinabo futhi babone izimangaliso zenzeka impela abafundi bashiya na babe namanetha amanetha ezinhlanzi bashiya amanetha abo izinhlanzi ukuba bahambe naye futhi babone izibonakaliso zakhe nezimangaliso namandla akhe ukuba kumesiya noma ubani ongayikuyeka ukudobo kosuku ukuba alandele lokho kukhona okungalungile bashiya amanetha abo egcwele izinhlanzi baqala ukudotsa futhi baba nokubamba kukhulu kunakho konke abake baba nakho futhi bashiya konke nokuncuka kwakho ukuba bamlandele ngoba bakholwa enhliziyweni yabo ukuthi wayengumesiya futhi babefuna ukumlandela ukubona ukuthi ngabe izibonakaliso zaziyomlandela yini njengomesiya futhi bathola ukusibona ngingashiya noma yini ezweni anginandaba ukuthi kuyini ukuba ngibone ujesu kristu ezibonakalisa ikakhulukazi uma kubonakaliswa empilweni yami ukuthi ngiyazi ukuthi ngidlulile kufeni ngangena ekuphileni futhi ngiyazi ukuthi ungumesiya ngiyazi ngokumthatha ezwini lakhe ukuthi ungisindisile empilweni yesono futhi ngiyazi ukuthi umoya ongcwele uhlala phakathi kwami ngibona izibonakaliso zakhe ndawo zonke zikukhomba ngiyazi ukuthi nguyena izono namuhla naphakade ngishiya konke ngiyavuma ukushiya noma yini Angiko wenhlangano enhle, ibandla elithi elinye elihle kuna onke elikhona ezweni. Kodwa bathi Billy, uzolahlekelwa ingqondo yakho futhi ube ngumginqeki ongcwele. Khona lapho ngathi ungavele nje uthathe ikhadi lami lenhlanganyelo khona manje ngoba ngizolandela umoya ongcwele. Kunjalo qiniso. Futhi uzofanele ushiye yonke into kunjalo ukuba umlandele kodwa lo oyoshiya konke futhi amlandele uNkulunkulu ukhokhela ngezibusiso eziphiwa nayo zokuceba akukho lutho lokuqhathaniswa nakho. Kulungile. Manje abafundi bashiye amanetha abo namanetha ezinhlanzi agcwele izinhlanzi umsebenzi wabo bashiye umsebenzi wabo ukuba balandele iNkosi uJesu ukubona amandla akhe babone isibonakaliso. Lawo madoda engamadoda aqeqeshiwe ayazi ukuthi uMesiya wayefanele ukwenzani, ayefundile emuva eBhayibhelini aqonda nje ukuthi uMesiya wayezokwenzani, ayazi ukuthi kwase kuyisikhathi sakho ukuba kwenzeke. Futhi ngenkathi ebona le ndoda ivuka enkundleni ayenela esithombe khona-ke ayeselungele ukushiya yonke into ukulalela lokho eyayizokusho isizathu uma okungumesiya khona-ke kwakungukuphila kwawo ngoba ayekade emenyelwe ukuba emlandele ngakho ashiya yonke into. Kunjalo nanamhlanje uma lokhu kuqinisile uma lo mlayezo mphaphathiso kamoya ongcwele ngalezi nsuku zokugcina lapho athi khona uyothulula yombili imvula yokuqala neyamuva phezu kwethu uma lezi zinto ziqinisile ufanele ukuba nishiye yonke into niwulandele. UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, okholwa yimi noma efa wophila nophila akholwe yimi akasoze afa, okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Qiniso. Hambani niyezweni lonke kukho konke okudaliweyo lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amadimoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka baphuza ukubulalayo akuyakuba nangozi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda yilokho akushoyo. Njengalokhu ubaba engithumile nami ngiyanithuma ubaba owathuma indodana wahamba nendodana futhi wayesendodaneni uJesu othuma indoda uhamba nayo futhi okuyo ukugcina nokwenza imisebenzi efanayo bhekani mina inani njalo kuze kube ngisho nasekupheleni kwezwe nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi uma lokho kungengcono kunezivumo khona ezindala nezinto zezwe futhi ungowokunye okuthize lapho okuphika konke lokho ngani ngicabanga ukuthi sifanele ukuba nabantu abajabule kunabo bonke ezweni ukubona uNkulunkulu ophilayo ehamba esizungeza kanje azi ukuthi sishiye konke ukuba simlandele. Amen. Lokho kungenza ngizizwe ngigcwala ukholo. Ngishiye konke ukuba ngilandele iNkosi uJesu. Kuyafana namuhla ufanele ushiye konke njengoba benza nje emuva lapho uzofanele ukwenza nawe. Manje nikhuluma ngomuntu muhombe eshiya into ethize ake sibuke ini ngoJesu. UJesu washiyela thina. UJesu wadela yonke into wayenekhaya ezulwini futhi wadela ikhaya lakhe ezulwini. Wayeseza emhlabeni futhi wayengenayo ngisho inendawo yokucemelisa ikhande lakhe kunjalo. Wehla kakhulu waze akanga wabampofu kakhulu waze akangabi nawo ngisho nombhede ukuba alale ku wathi izimpungushe inemigodi nezinyoni inezulu yezulu inezidleke kodwa indodana yomuntu ayinayo ngisho nendawo yokucemelisa ikhanda layo yabo kodwa yatholani ngalokho na yathola ukuphakanyiswa kakhulu ize idingeke ibuke phansi ukuba ibuke izulu. Yeza ezweni yathatha igama eliphansi kunawo onke lalingathathwa ezweni. Yayinegama eliphansi kunawo onke. Yathatha igama eliphansi kunawo onke. Yabizwa ngoBeelzebul. UBeelzebul, ngenkathi beyibone yehlulela umoya lapho kanjalo bathi ingumbhuli uBeelzebul, idimoni. Ukubhula kuyidimoni futhi bayibiza ngedimoni eliphansi kunawo onke. Yayinegama eliphansi kunawo onke. Yaya emzini ophansi kunawo yonke. Nendoda encane kunawo onke emzini. Yabuka phansi ngaphezu kwayo uZakheyu kunjalo eJericho ezathi le impela wakwenza. Yayinegama eliphansi kunawo onke elalikhona emhlabeni. Yafika ezweni ukuthi uzalwe ngaphandle komshado. Bayibiza kanjalo ngoba bakholwa ngempela ukuthi ingane yazalwa ngaphandle komshado ongcwele. Yayinalokho ukuba ilwe nakho kwasekuqaleni nje. Baseke bebiza igama likaBeelzebul eliphansi kunawo onke elalingatholwa ishiye indawo yayo yasezulwini futhi yenzela ukuthatha lokho.
But God gave him a name.
kodwa uNkulunkulu wayinika igama eliphezulu kwamagama onke elibizwa ezulwini onke amagama abizwa emhlabeni kuze kuthi wonke umndeni ezulwini nasemhlabeni ubizwa ngenkosi uJesu haleluya yilokho-ke washiya wavuza impela wavuzwa kulungile weza emhlabeni umdala wamazulu nomhlaba futhi wayenganalutho azoludla usathane wamlinga ezilela thina ukudla kodwa wemukela ukudla abanye ababengazi lutho ngakho ngalolo suku watsho njalo nginokudla bathi awuzi ngani udle na wathi nginokudla eningazi lutho ngakho kunjalo wayenokudla ababengazi lutho ngakho apha emhlabeni wayenganamphembe basho kungekho ndawo kungekho ndlu kungekho lutho olungowakhe kodwa niyazi ukuthini waba ngumphembe wethu sonke uNkulunkulu wamenza umphembe waso sonke isintu wayengenamphembe ongowakhe kodwa ungumphembe wethu kade bekhuluma kakhulu impela ngemipheme yemisalela izinhlayiya zokuqhuma kwenuzi ohe sinawo owodwa kunjalo imipheme yemisalela izinhlayiya zokuqhuma kwenuzi lungene komunye umgodi emhlabathini futhi bayangitshela lawo mabhomu ayoshaya futhi aqhumise imbobo emhlabathini amafeti ayikhulu namashumi amahlanu okujula isikwele singamamayela ayikhulu nento ngani bekungephula onke amathambo kuwe uma ubungawuhafu wemayela ukujula emhlabathini impela bekunjalo nomaphi kodwa sinompheme uKristu ungumpheme wethu amen njengoba ngasho ngobunye ebusuku ngabekade iRussia kade iqhosha ukuqhosha kwabo okukhulu isimo sabeka indoda emkhathini koqala yehluka kulokho sibe naye oyedwa emkhathini eminyakeni ezinkulungwane ezimbili amen kunjalo yebo nomzalo umkhulumeli yebo nomzalo uhamba angene ezulwini futhi abuye phakathi njengokwehlukana komzuzwana nje impela sinendoda emkhathini abanalutho yebo nomzalo kunjalo kulungile sithola ukuthi wayengena wadingeka abe ngumpheme wethu sonke wadela ubudodana bakhe phakathi kwakhe nobaba ukuba enziwe isono ngenxa yethu benikwazi lokho na wayengazi isono waba yisono ngenxa yethu izono zethu sabekwa phezu kwakhe wadela ubudodana ukuba abe yisono manje angenza izono zibe amadodana amen leyo yingxenye enhle ethathe izono futhi enze amadodana nxa edela ubudodana bakhe ukuba abe yisono manje uthatha izono futhi enze amadodana ngazo amen inhlanhla enje pho yebo nomzane uNkulunkulu angethengwe ngenani eliphansi kunoma yini qhabo nomzane ungeke wakwenza lokhu ngoba uNkulunkulu uyakuqaphela indodana yakhe yaba ngumnikelo wesono ukuze ikwazi ukuthenga manje ithathe izoni futhi yenze amadodana kaNkulunkulu ngazo into enhle kanje lokho okuyiyo ya manje yebo nomzane wanikela ngamandla akhe waba buthakathaka ukuze abe ngamandla ethu ungamandla ethu enele konke asidingi amanye amandla kodwa amandla enkosi uJesu ungamandla ami usuku nosuku ngaphandle kwakhe ngingawa kwasho imbongi kumangalisa kanjani okushiyayo ukwemukelayo ngalokho owawulokhu ukushiya he shiya izwe shiya imibono yakho uqobo shiya izengabazo zakho shiya izingxaki zakho kushiye futhi umemukele umkhono kuthi manje kunjalo na ngabe izinsuku zezimangaliso sezedlule na shiya lolo hlobo lombono ukholwe omunye wathi ngabe uJesu ngempela ungumphelisi noma ngabe lokhu nje isikhejana sabasetshenziswa engqondweni laba bantu abanakho na nje ushiye lo mcabango kanye manje wazi kanjani ukuthi ngabe kuzoba ngokuqiniseleyo noma cha na isethembiso wazi kanjalo-ke uthi oh ngikholwa ukuthi umoya ongcwele wawungowabantu emuva le kudalo wabafundi nje kuphela oh ngeke kwabanjalo manje-ke uma wenza ibhayibheli liyaziphikisa upetru wathi ngosuku lwepentekoste phendukani babhadiswe yilowo nalowo egameni likajesu kristu ukho ukuthethelelwa kwezono khona ngiyakwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ukuba isithembiso ngesenu sabantwana benu nesabo okude ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza khona-ke isethembiso sikaNkulunkulu ukuthi singakwenza abaningi uNkulunkulu ababizela kuboya ngcwele unelungelo lokuza shiya imibono yakho nje ngawo bese uthatha izwi likaNkulunkulu elizimisele lakho Uthi ikhona into enjalo ukuthi abantu bangakhuluma ngezilimi noma kungukuthi nje ngobunye obuwula noma okunye ukubhibhidla abakwenzile na. Shiya umbono ongowakho nje. UJesu washo lokhu, nezibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo bayakukhuluma ngezilimi ezintsha. IBhayibheli lasho njalo, yebo nomzane. Kwethu, ngabe lesibonakaliso engisibonayo emhlanganweni kungaba nguNkulunkulu lowo na? Impela kungaba nguye. Awu, ngibona abantu ababephila noma yiluphi uhlobo lwempilo futhi behamba futhi bakhulekela abagulayo futhi basinde ngi. UJesu wathi akukho umuntu ongenza isimangaliso ngegama lami ongathi masinde nje akhulume kalolo ngami. Kunjalo, uma indoda inephutha ithatha isiphiwo sikaNkulunkulu futhi yenza okungalungile, uNkulunkulu uzosebenzana naye. Kodwa nguNkulunkulu ngokufanayo nje impela nguye, ngoba ingumzenzisi bekufanele ukwenze ukhanye kahle. Ungeke waba ne indlela kuphela ongaba ngalelangempela. Idola mbubulo lizofanele lenziwe lisuselwa kwelangempela. Futhi wonke umuntu uthi angiye esontweni, angifuni ukuya esontweni. Kunabaningi kakhulu abazenzisi, ngani umncane kunoma benjalo. Uzaba ukucasha emva kwabo uma ungathola ukuba semva kwabo umncane kunabo. Kunjalo, ngafunda izatshana encane ephepheni kulolu suku lapho ikhehla laliyikho kanye kanye liyisithulu isimungulu futhi liyimpumputhe futhi laliya kusonto sikolo njalo ngesonto. Futhi balibuza ngomshini wokubhala wabangaboni, bathi uyelani esontweni na? Ungeke wakuzwa akushiwo ngumshumayeli, ungeke wezwa nalinye lamaculo, uyelani esontweni na? Lase lithi ngifuna nje ukwazisa wonke umuntu ukuthi ngingakuliphi icala. Ngifuna nje ukwazisa udevil na wonke umunye umuntu bazi ukuthi lelingakuliphi icala. Ngicabanga ukuthi lokho kuhle, yebo nomzane. Yini ele uJesu ayenza na? Wanikela futhi washiya ukuphila kwakhe uqobo, wanikela ngokuphila kwakhe ukuba asindise okwenu nokwami ngenxa yokuthi wanikela ngokuphila kwakhe. Akadingekanga ukuba akubeke phansi, wakwenza ngokuzithandela. Wayengadingekile ukuba akwenze, kodwa ukwenze ngokuzithandela ngoba wayenganisindisa. Futhi manje uye kuphela onganisindisa, akukho okunye onganisindisa. Yazi kunetshelo lethi ibandla labo liyakusindisa. Usindiswa ibandla, usindiswa kuJesu Kristu. Ukanjalo ulahlekile, yebo nomzane. Akukho ongakwenza, ayikho neyodwa into ongayenza ukuphela ukuphenduka esonweni sakho. UJesu Kristu ngumsindisi, yebo nomzane. Wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yakho. Manje ngicabanga lokho namhlanje sesivala, singahle sisho lokho ukuthi kusifanele ke ukuba sinikele ngokuphila kwethu nokwethu konke futhi sishiye yonke into engayezwe, yonke into engumesabi uNkulunkulu, konke okungayakholwa kwethu na yonke into ukuba sithole ukumlandela njengoba kwenza labo bafundi. Ngiyethanda ukwenza lokho na? Ngimlandele nenzeleni na ukubona izibonakaliso zakhe ezinkulu zokufika kwakhe. Manje khubulani, iBhayibheli liyethembisa ukuthi ngalolu izinsuku zokugcina ekuvaleni kwesikhathi nje kuzoba ngokunye ukukhanya komKristu okuvelayo. Imvula kuqala neyakamuva izofika kanye kanye. Umprofethi wathi kuyoba ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Iyoba nosuku olungebizwe ngemini noma ubusuku. Hlobo luni losuku lolo na olothi ukuba nemvula olulufifi, usuku olukhwantabele, ilanga liyakhanya nje impela lingaphezulu kwezinkungu namafu kunelanga elikhanyayo. Nangalokho yonke leyo nkungu nokho liyakhanya, ngakho ungahamba ubone ukuthi ungahamba-hambaphi kanjani. Yilokho ebesinakho iminyaka ngeminyaka, iminyaka ezinkulungwane ezimbili, yabo sihambe ngokukholwa futhi sicabanga ukuthi awu lokho kulungile. Siyakholwa futhi sijoyina amabandla futhi sifaka igama lethu encwadini futhi lokho kulungile. Siyakholwa asiziboni lezi zinto njengoba enza emuva ngalezi nsuku emuva le, bathi konke lokhu akusekho kusemuva futhi bekungaleyo ndlela. Abakhulu ngamakhulu ngamakhulu eminyaka usuku olokukhwatabela nje, kodwa wathi ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba nokukhanya. Manje ilanga elifanayo eliphuma empumalanga ilanga elifanayo elishona ntshonalanga. UJesu ofanayo owathulula umoya wakhe empumalanga phezu kwalabo babantu, uJesu ofanayo okulolu izinsuku zokugcina ethulula umoya wakhe uphezu kwabantu basentshonalanga wakwethembisa. Wenze sithembiso wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLutu kuyakuba njalo kufikeni kundodana yomuntu ukuthi uNkulunkulu wazibonakalisa kanjani emzimbeni womuntu wahlala lapho futhi udla no-Abraham ufurathele ithende futhi watshela uSara ukuthi wayecabangani ethendeni. Watshela u-Abraham ukuthi igama lakhe lalingubani nokuthi igama likaSara lalingubani nokuthi wayezobavakashela kanjani noSara kawukholwanga futhi wahleka ethendeni. Ningelo siyathi uhlekelani uSara na ethendeni emva kwendoda. UJesu wathi njengoba kwenzeka ngalowo muhla kuyakuba njalo kufikeni kundodana yomuntu. Njengoba bengihlale ngisho kaningi ngishilo ebusuku izolo, ngifuna ukucaphuna futhi kuhlala njalo kunezigaba ezintathu zabantu sonke isikhathi njengohambi Shemu nabantu bakaJafetha amadodana amathathu kaNowa kwehle njalo kunezigaba ezintathu zabantu. Manje sibenza izigaba kanje, ongakholwa umzenzisi nekholwa. Manje yileyo ndlela okulinganisa ngayo kwenza into efanayo. Lapho uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaSodoma kuyakuba njalo kulokhu u-Abraham owayeshiye konke ukuba alandele. Manje nakhu kwehle ngqo wayebambe leso sithembiso iminyaka ngeminyaka iminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Nangu eseneminyaka eyikhulu ubudala manje futhi usenhla lapha emadlelweni. Umhlambi wakhe uya ngokoda futhi akukho manzi futhi uLoti ephila ntofontofo ezansi lapho nazo zonke izinto ezifuna. Futhi nangu uSara wayelapha owake waba wesifazane omuhle kunabo bonke ezweni. Futhi nangu lapha manje uthe ukukhandleka futhi. Mhlawumbe unkosikazi Loti wena lokho okusha okwenza izinwele okuyizinkimbinkimbi ngaleyo nkathi niyazi nazo zonke lezi zinto wayephila ntofontofo nje ezansi lapho wengukameya futhi wayesonto ebandleni eliyibandla elikhulu. Yebo nomzane. Futhi akungabazeki wayenakho konke okwezinhlangano zakhe wayengafuni ukuba aze akuphile akushiye waze wayelokhu ngisho ebheka emuva futhi wayephenduke insika kaSawoti ngoba wayekade ethanda izwe kangcono kunoma wayethanda ukulalela lelo phimbo lengelosi. Manje qaphelani isigaba ezintathu abangakholwayo abaseSodoma abaphakathi endawo nje amalunga ebandla elisivivi kwakunguLoti kodwa abakhethiwe ibandla elibizelwe ngaphandle kwaku-Abraham neqembu lakhe. Ngenkathi lezi ngilosi zeza kuphi na u-Abraham neqembu lakhe kunjalo zehla ezimbili zazo zehlala lapho njengabavangeli besimodeni. Sinabavangeli abakhulu oya ebandleni elingokwehlelo namhlanje. Enye amadoda amakhulu kunawo onke ezweni osazi ngayo ngoBilly Graham futhi oliqhumisa ngempela ivangeli kulabo bantu phandle lapho ebabizela ngaphandle. Phumani Sodom! Asidingi ukuba sipopolose. Phumani Sodom liye kuleli bandla belifanele libe ngaphandle vele. Uma libizwa ngumoya ongcwele selivele liyishiyile iSodom kudala kunjalo liyishiyile iSodom liphila ngaphandle lapha ngesingalo uqobo impela ehlukanisiwe lona impela igama ibandla lisho ukuthi ababizelwe ngaphandle behlukaniswa. Phumani phakathi kwabo ningathinti okungcolileyo kwabo. Uma ningakwenzi lokho ngisezansi eSodom uyilunga lebandla elisivivi. Khona-ke ubufanele uzehlukanise futhi udede ezintweni zezo futhi uphume futhi uphile ngokuhlanzeka futhi ube ngcwele uhambe emiyelelweni kaNkulunkulu. Ubulala ezimbili zalozingelosi zehlela lapho azenzanga izimangaliso eziningi. Sinye kuphela isimangaliso asenzayo kwakushaya abantu ngumpumputhe ngenkathi befika kuzo. Awu, kwenza lokho impela-ke ukushunyayezwa kwezu kushaya abantu ngumpumputhe. Nalabavangeli abakhulu namuhla esazi ngabo abaningi babo bavakasha iPhoenix lapha nabavangeli abakhulu base uphumele ekudleni ebenzi izimangaliso kanjalo njalo kodwa ngokoqobo baphuphuthekisa labo abangakholwa labo baseSodoma ukushumayela izwi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kodwa manje-ke nanti ibandla lokomoya, hhayi ibandla lokwemvelo namaSodoma, kodwa ibandla lokomoya elikholwa kuNkulunkulu kade livakashelwa nguNkulunkulu njengoba wayenjalo u-Abraham. Kwehle njalo u-Abraham ungumfanekiso ophelele wenzalo ka-Abraham emva kwakhe ebandleni. Abantu bekwabezizwe begama lakhe inzalo yobukhosi njengoba ngashumayela ngesonto. Niyabo manje leli bandla libizelwa ngaphandle lihlukaniswa lashiywa yonke into yezwe liyaphuma ukuba lihambe nomoya ongcwele njengoba kwenza u-Abraham. Sizibone zonke izinhlobo zezinto njengoba kwenza uAbraham eza kodwa sasiyini leso sibonakaliso sokugcina asibona ngaphambi kokuphela kuhambo na sasiyini sibonakaliso sokugcina ngaphambi kokuba indodana ebhekiweyo ifike enkundleni na uAbraham wayebheke indodana kunjalo na siyinjalo kaAbraham na khona ke sibheke indodana indodana ethenjisiweyo indodana kaNkulunkulu Abraham ubone imisebenzi eyimfihlakalo kaNkulunkulu ngenkathi embeza kulokho kukhanya kuncane ngaleso sikhathi nomhlatshelo futhi waqinisa isivumelwane kuye futhi izikhathi eziningi wahlangana naye ngezindlela eziningi ezehlukeneyo kodwa isibonakaliso sokugcina asikhombisa u-Abraham kwakuyenkathi efika ebonakaliswe enyameni futhi wahlala efulathele ithende futhi watshela uSara u-Abraham awungabazeki wakholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu abanye abantu abakholwa ukuthi kwakunguwe kodwa lokho ibhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu u-Abraham wathi kwakunguwe wambiza ngo-Elohim u-Elohim ngumdali omkhulu wamazulu nomhlaba manje wasenza yena uqobo enyama kube isibonakaliso ukuthi ngezinsuku zokugcina niyababona abaseSodomu ongakholwayo na niyalibona ilunga lebandla na manje bhekisisani okhethiweyo obizelwe ngaphandle futhi kulona okhethiweyo uzibonakalisa yena uqobo ngamandla kamoya ongcwele enyameni yomuntu amen anibona ukuthi uMesiya na uNkulunkulu uKristu emelwe ebandleni lakhe ibandla lenza ukuphila okufanayo liphila ukuphila okufanayo lenza izibonakaliso ezifanayo okukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyawuyenza uma umoya wesigebengu ubukimi bengiyoba lesibhame kimi uma umoya womdwebi ubukimi bengadweba isithombe somdwebi futhi ngikwazi ukwenza uma umoya kamakhenika ubukimi bengiyokutshela ukuthi yini ebingalungile emotweni yakho uyabo futhi umoya kajesu kristu ukimi ngiyokwenza imisebenzi kakristu ngoba ngokuphila kwakristu kuwe yabo kubonakaliswa kubani na kwabonakaliswa bani na uba ushiye ubudodana bakhe wayeseba yisono wayesethatha izono zethu ukuze athathe izono bese ezenza amadodana waba yimi ukuze mina ngibe nguye uba yisono ukuze mina ngibe indodana kaNkulunkulu uyethusa akwenzile niyabo uthathe indawo yakho ukuze wena uthathe indawo yakhe ndizindlalifa ezihlangene nayo embusweni kuba yisono njengawe izono zakho zabekwa phezu kwakhe ukuze akuthathe futhi akwenze umfo wakubo oyisakhamuzi sasezulwini futhi akuhlalise naye ebusweni kaNkulunkulu nakho lapho okhona ufoka umoya wakhe kuwe futhi uma umoya wakhe ukuwe imisebenzi ayenzayo yena nayewe uyakuyenza manje bukani ukuthi wenzani ngenkathi elapha emhlabeni wazibonakalisa kanjani yena uqobo na ungeke wazugeza uzulazula futhi uya emakamelweni amachebe futhi uzulazula ubalekelana nendlu ekukhonzela futhi usihlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku ukuba ubone uhlobo oluthize lomdlalo wethelevishini onyanyekayo noma into efana naleyo futhi ushiya ibandla lakho lakho konke kanjalo futhi uke ulindele ukubona uKristu uzofanele ushiye lezo zinto ukuba ulandele umoya ongcwele makazibonakalisa yena uqobo njengoba njengoba kwenza labo balandeli bokuqala bamlandela ukubona ukuthi ngabe wayengumesiya yini ucabanga ukuthi yini ayenza ngenkathi uAndrea ehlala ebusuku bonke naye ngalo busuku yena noPhilip na ukusa okulandelayo uPhilip wahamba ngenye indlela noAndrea ngenye uAndrea waphuma walandela umfo wabo futhi wathi nje ungamfumana uSimon wathi woza ubone simfumene lowo mesiya wayazi ukuthi wayengumesiya ngale na wayazi ukuthi uMesiya wayezoba yini wayazi ngokombhalo ukuthi uMesiya wayezoba yini manje kusobala amaJuda lezo zinsuku abenakho bekulinganisile konke lawo mabandla amakholokazi nxa uMesiya efika kuba khona ukukhala kwecilongwe kuvudlele ziphakaphakeni uNkulunkulu uyophendula into ethize bese ededela imihubhu esezulwini ikasakele phansi futhi kuba khona isaluthi sengelosi siqhuma emhlabeni wonke noMesiya uzofika egibele lo mihubhu yehla kanjalo nesingelosi namabhendi nezinto ezinjalo zehlela ngqo kuleli tempeli ahambe engena kulo uyoba kuMesiya oyothatha intonga bese ebusa umhlaba ngokalo ukuthi ufika okwehluke kangakanani kodwa wafika ngokombhalo ekhelwe ithole lomnyuzi eze egibele eyongena eJerusalem ethobile futhi emnene. Kunjalo niyabo, lokho kwaze kwaphendula ngisho nomprofethi uJohane wayeshumayele uMesiya nembenge yokwela esandleni sakhe eshanelisisa isibuya sakhe futhi nxa efika emnene futhi ethobile. Kodwa uJohane wazi ukuthi lowo kwakungumesiya ngoba wabona lokho kukhanya phezu kwakhe futhi wakwazi lokho. Wathi owangitshela ehlane, hamba ubhaphathise ngamanzi. Wathi lowo yobona umoya wehlela phezu kwakhe futhi uhlala wuye obhaphathisa ngomoya ngwele nomlilo. Akekho omunye umuntu wakubonayo, uJohane wakubona, isethembiso sikaJohane. Akukho umuntu owabona inkanyezi izazi ezayilandela. Futhi kunjalo nakulobu busuku ungahlala lapha uphuphutheke ngokuphindwe kabili futhi ungawaboni neze amandla kaNkulunkulu. Ubungeke neze wokuqonda uNkulunkulu aze avule awakho konke uBaba angiphe khona kuyoza kimi. Futhi akukho umuntu ongeza uma uBaba wami engamdonsi. Yilokho kuphela lokho kuyakuxazulula. Manje sithola ukuthi bashiya konke base bemlandela futhi babona ukuthi wayengumesiya. U-Andrea wahamba futhi watshela uPetro wathi, uyazi ukuthi uBaba wethu wasitshelelani na into ethi ayifane nalena mhlambe. Siyazi nxa uMesiya efika, uMose wasitshela ukuthi iNkosi uNkulunkulu wethu iyovusa umprofethi onjengaye nje. Futhi siyakwazi lokho, sifundisiwe ukuthi uma ekhona phakathi kwethu ongowomoya noma umprofethi akushoyo kufezeke khona-ke muzweni, uma kungafezeki khona-ke ningamuzwa. Futhi siyazi ukuthi uMesiya uyoba ye hhayi umprofethi kuphela, uyoba nguNkulunkulu umprofethi. Ngakho le ndoda yilowo mfo. Wazi kanjani Andrea na? Woza nje ubone. Wabonela lapho futhi wathi nje angenyukela phambi kukaJesu. UJesu wathi, igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJonasi. Wazi ngayo leyo nkathi leyo wakuyindodana kaNkulunkulu. Naku kuza uFilipi loNathaniel wathi nje uNathaniel ungenyukela kuye. Wazi bangahle ngiqagele ingxoxo enkulu ababenayo bekhuluma ngakho, beza neno nokuthi wayemtshele kanjani uPetro lezi zinto futhi umnika elinye igama futhi wamtshela ukuthi wayengubani noyise kanjalo njalo. Ngakho uyazi uMesiya ufanele ukuba ngumprofethi. Awu, nangenyuka-ke wenyukela phambi kwaJesu. NoJesu wathi, bheka umIsrayeli akungekho nkohliso kuye. Wathi, Rabi ungazenini na? Wathi, ungakabizwa nguFilipu phansi komuthi ngakubona. Wathi, Rabi uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi ka-Israyeli. Lokho kwakuxazulula kuye. Ngomncane obudala wesifazane olusizi onamanyala ongcolile ehlala namadoda ayisithupha wayegane amahlanu nale ayehlala nayo ngaleyo nkathi yayingesiyo eyakhe, wakuphumela emthonjeni kwalolu suku ukuyokha amanzi. Futhi ngenkathi ehlisa iphampu noma ibhakede esigwedleni phansi ukukha amanzi futhi ngenkathi eseqala ukuwaphakamisa ngalo, wabona indoda ephakathi nendima yempilo ihlezi laphaya iJuda. Yathi, sifazane ngiphuzise. Wathi, sinokwehlukana. Akukho masiko lapha akho ayiJuda ukucela mina wesifazane ongumSamariya into enjengaleyo, asidlelani. Wathi, kodwa uma bewazi ukuthi ubani obekhuluma kuwe ubeyocela kimi amanzi. Ubewacela kimi amanzi. Bavele nje baqhubeka bexoxisana isikhashana. Wenzani na? Ezama ukuthola ukuthi yayikuphi inkathazo yakhe. Manje uJesu wayeswelekile ukwedlula ngaseSamariya. Kubulani, wasibandakanya yena kuphela neJuda nowezizwe lowo nguhamu abantu bakaShemu. Yabo abantu bakaJefte washiwa. Thina bo am-Anglo-Saxon sasingabahedeni sikhonza izithombe ngalezo zinsuku. Khumbulani, akazibonakalisanga ngani yena uqobo uJesu ngenkathi esemthabeni kwabezizwe ngaleso sibonakaliso esifanayo ukuba akhombisa na? Ngoba abezizwe wayengabheke eMesiya, amaJuda alibheke uMesiya, namaSamariya wayebheke uMesiya. Futhi wazibonakalisa yena uqobo njengoMesiya utsheleni uPetro lo amnikeza ihluthulelo kuwo umbuso nakuNathaniel ngempumputhe uBhathimewu ngenkathi ekukholwa kwakhe kumisa ngowesifazane onomopho kanjalo kumaJuda. Kodwa nangu manje phambi kwamaSamariya futhi ufika kumaSamariya ukuba azazise njengoMesiya weqiniso. Manje amakhulu eminyaka ubabili iJuda noSamariya abekholwa ukuthi kwakukhona uMesiya ozayo. Ngakho uma uMesiya wayesemhlabeni kukuMesiya ukuba azibonakalise. kukani uSimeyoni omdala ethempelini enobufakazi ukuthi angikubona ukufa ngize ngibone uKristu wenkosi futhi ngawo impela umsuzwane uMariya angenisa ngawo ingane umoya ongcwele wakhuluma kuSimeyoni wahamba wawelela ngqo lapho ayekhona kanjalo wayesephakamisa izandla zakhe wayesethi sale usumukisa inceku yakho ngokuthula ngokwamazwi akho ngokuba amehlo ami libona insindiso yakho uSimeyoni akaphilanga isikhathi eside ngokwenele ukuba abone enza imisebenzi yakhe yobumesiya kodwa wayenakuqoshiwe ukuthi wayenguye kodwa wazenza waziwa kubantu njengomesiya ukuba abe yilowo uNkulunkulu umprofethi lowesifazane ngenkathi ekhuluma kuye wathi hamba ulande indoda yakho uze lapho wathi anginandoda wathi usho kahle ubuna isihlalo nale othala nayo manje ayisiyo indoda yakho wathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena siyazi nxa umesiya efika usitshela lezi zinto lesi uyoba isibonakaliso sikamesiya nxa efika uyoba nguye oyositshela lezi zinto nojesu wathi nginguye okhuluma kuwe ngokushesha washiya leyo mbiza yamanzi wayesegijimela emzini wayesetshela amadoda asemzini wozani nibone umuntu ongitshele engikwenzile lona kungebe suye uMesiya impela na leso akusiso isibonakaliso uMesiya ayesozikhombisa sona na akazange abe asakwenza futhi ngaphambi kwanoma yimuphi wabo kodwa bathi amadoda alowo muzi amkholwa ngenxa yobufakazi bowesifazane ukuthi wayengumesiya amen Mane sekuyisikhathi sabezizwe sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yamathizethize okuhle nokubi izinhlangano ezimpumelelo nokungaphumeleli nokuqophisana nokukhathazeka nokuqophisana nokulwa nakho konke okunye osiyazi bezenkolo amakholeji nanoma yini okunye manje uma avumela lawo masamariya namajuda eze ehle ngqo ayeshiya unkulunkulu basezweni ukuba akhonze unkulunkulu futhi ebheke umesiya ozayo lo mesiya wazazisa kumajuda ngaleyo ndlela ngalolo suku futhi angeyephule imigomo yakhe akusuye ubaba oyokwenza okunye komunye nokunye kwenye into ehlukile ungujesu ofanayo kunjalo Manje lapha sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili umoya ongcwele wehlele phezu kwethu sakhuluma ngezilebo futhi sabona izibonakaliso nezimanga kanjalo njalo manje isibonakaliso sokugcina uAbraham asibonayo ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ibuye kwanguNkulunkulu ezibonakalisa emzimbeni owakukwazi ukudla ngokubikezela nokukhombisa isibonakaliso esifanayo uJesu asikhombisayo ngenkathi elapho ukuthi ungomesiya Manje uJesu waprofesa futhi wathi uyoba ngaleyo ndlela futhi bangani manje sekuyihora lawo majuda emi lapho ngenkathi ebona uJesu esho lokho kuleyo ndoda athi ayefanele aphendule inhlangano yebandla lawo wona azi ukuthi kwenziwa ngakho akukho ayengakwenza ngakho ayedingeka aphendule inhlangano yebandla lawo ngakho athi lo muntu ukuBeelzebul ucabanga lokho enhlizweni yawo lo muntu ukuBeelzebul yabo ngenxa yokuthi ungumbhuli olunye uhlobo lolufunda ingqondo noma okuthize ukuBeelzebul uJesu wayebona imicabango yawo futhi wajikela ngakuwo wayesethi Nikhuluma lokho ngokumelana nami indodana yomuntu izolithethelela kodwa ngokunye olunye usuku umoya ongcwele uyeza ukwenza into efanayo nokukhuluma imelane nawo akukho neze ukuthethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo oh mfowethu ngijabula kakhulu kulobusuku ba ngisibusiso sePentecost amen Ungabazeki kodwa phakathi lapha bazalwane nihlezi phakathi lapho nivela kwi Church of God I Four Square I Assemblies of God nawo onke ahlukene lokho kuyamangalisa lokho qhubekani nje ngqo nihamba ningahlalani nje nakho ngqo niyabo kodwa ningalokho ucabanga ukuthi ublankethe awululeki phezu komunye umfowenu futhi wena inhlangano njenga nje nomoya ongcwele impela nje uNkulunkulu wabapha labo umoya ongcwele ababe lalela ngakho omunye umfowethu wakwenza naye niyabo ngakho nje welule wendlaleke lokho konke kulungile futhi asihlangane futhi sithokoze sishiye izwe sinzalo kuAbraham sinzalo kwaKristu inzalo ethenjisiwe futhi sesilapha phansi ngqo futhi kwakuyini into yokugcina manje ayinika ubaba wethu uAbraham na leso sibonakaliso phambi kweSodoma phambi kokushiswa nokufika kwendodana manje ngaphambi nje ukufika kwendodana ethenjisiwe nokushiswa kweSodoma uNkulunkulu wethembisa ngoJesu Kristu ukuthi akuzoba yikho impela njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma Bukani izwe namhlanje umlando weza ukaze uzibone izimpendukezelo eziningi kangaka njengoba sinazo namhlanje neposi lami gcwele omama bekhala bengapha eCalifornia ngifunda iphephandaba lompendukezelo ngani yashintsha iCalifornia ngiyacabanga lapho amaphesenti angamashumi amathathu phezu konyaka ngaphambili impendukezelo indawo zonke amanyala izikole zezenkolo baze baxosha abantu ezikoleni zabo sikhathi esinzima ekhetha izimpendukezelo eguqula ukwenza kwemvelo njengoba kwakunjalo nje eSodoma sikubona ngaleyo ndlela bukani uBilly Graham isithunu esivela kuNkulunkulu ezathi phakathi lapho eshiba lelo vangeli manje kuthiwani-ke ngebandla abakhethwana lifanele libe nesibonakaliso nalo akunjalo lokho na lifanele libe naso ngiyethemba kulo busuku ukuthi sizoshiya konke okungakholwa kwethu futhi sikholwe yinkosi uJesu futhi simlandele futhi sibone izibonakaliso zakhe zosuku lokugcina ngokuba wethembisa ukuthi siyoba lapha asikhothamise amakhanda ethu ngabe ukhona oyedwa phakathi lapha kulo busuku ongamazi njengomsindisi wakho futhi ungathanda ukushiya yonke into njengamanje futhi umlandele na ungasiphakamisa nje isandla sakho futhi ngikukhulekele mfowethu ngingathanda ukwenza lokho ngibe umkristu wangempela unkulunkulu akubusise ukhona omunye na unkulunkulu akubusise unkulunkulu wabusise unkulunkulu akubusise dade unkulunkulu akubusise nawe mfowethu omunye na unkulunkulu akubusise mnumzane ngingathanda ukushiya yonke into ngizokwenza mfowethu Branham ngifuna ukubuza into ethize mfowethu dade angiqondile ukulimaza noma ubani kodwa niyabo ubophezeleke ezweni uma nisala kimi namazwi ami ekini ngezinye izikhathi ngidingeka ngisho izinto ezingisikayo kakhulukazi ngezinye izikhathi kudadewethu isizathu niyaqonda ukuthi wesifazane waba yilokhu usathane akawusebenzisayo ekuqaleni unkulunkulu wakhetha wesilisa usathane wakhetha wesifazane wabusiswa usobala ukuba abe ngumshini wokuchamisela owaletha ujesu kristu emhlabeni manje leyo kwakungesiyo indodana yakhe nonke niyakwazi lokho ujesu akazange nakanye ambize ngomama akazange angabi na izethameli ezixubile kodwa ngiyangilalela kwakungekho sidoda esivela kumariya wadalwa ngakho konke intombi unkulunkulu umoya ongcwele wasibekela ngingaleso sizathu ujesu wayengenakumbiza ngomama wayengesiyo ingxenye yakhe lutho wayengumshini wokuchamisela nje unkulunkulu awusebenzisa ukuletha ingane isizathu uma okukhona noma yini yalowo wesifazane eyayingile yalo umfana leyo ngane lowo wesifazane niyaqonda nina abadala niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini okufanele kube nolunye uhlobo lomcabango oluyuhlobo lwesidoda luvela kulowo wesifazane nalokho khona-ke okufana nokoqobo nesenzo socansi nonkulunkulu usomandla kwakungeke kwenzeka unkulunkulu wadala ingane ngokubili kuqanda negazi ngokubili kugqamuzana lwesifazane wesilisa unkulunkulu wadala ngaloso sizathu lowo mzimba wavuswa impela waba ngokuqala ukuvuka ngakho akazange ambize ngomama bathi umama wakho uphandle lapha ekufuna wathi ubani umama wami na wathi labo abenza intando kababa wami uyafana nomama wami yabo ngakho akazange nakanye embize ngomama wambiza ngomame yilokho ayeyikho abantu benu bantu abangamakatolika athandekayo nimenza unkulunkulu noma unkulunkulu kwazani indlovukazi yezulu akulungile qhabo akusiyo wayengowesifazane olungileyo yebo nomzane impela kodwa wayengengaphezu kwanoma yimuphi omunye wesifazane unkulunkulu akhetha ukumsebenzisa angamsebenzisa wesifazane enzele enye into ethize angamsebenzisa noma ngayiphi indlela wayengumshini wokuchamisela nje ngoba yilokho eyikho ukugcina imbewu ifudumele nokunjalo kanjalo nokuphila kungena enganeni kodwa igazi umbala obomvu ezinhlayiyeni zegazi sazi njalo uvela ebulelini bowesilisa futhi wayesilisa umdala wayengejuda ingane yayi ujesu wayengejuda engongo wezizwe wayengunkulunkulu kunjalo unkulunkulu uqobo lwakhe wadala umzimba ahlala kuwo le kwakuyindodana yakhe ujesu kristu lokho okungcwele ukuzalwa yintombi kwaletha lesi isidalo esingumuntu umqondo ophelele ngomoya ongcwele owesifazane wayengahlanganise lutho nakho kungekho qanda laqhamuzana legazi. Indoda enegqamuzana legazi, owesifazane oneqanda, ngale ndlela kwakuyofanele kube khona olunye uhlobo lwesifiso nomcabango ukwenza into ethize yenzeke, futhi kulolo daba kwakungekho lutho kodwa ukusibekela kukamoya ongcwele noNkulunkulu wadala owesifazane lowo umsindisi wami ngaphandle kwakhe sonke sihambile. Manje abanye benu bantu lapha nine besifazane, ningahle nibe abesifazane abayiPentecostal, ube necala lokugqoka izingubo ezingenasimilo, nigunda izinwele zenu, nenza izinto. Ngiyaqaphela lapha eCalifornia ababaningi kakhulu ababo, noma lapha eArizona njalo ababaningi kakhulu abalabo abazipenda ubuso, lokho kwalwiwa nakho futhi. Awu, akukho lutho eBhayibhelini kini lokuba lethi ningazipendi ubuso. Siyazi nje ukuthi akulungile ngoba kungokwezwe, kodwa kunomlayelo eBhayibhelini ukuthi owesifazane ogunda izinwele zakho ungumuntu ohlazisayo, futhi uma kubukeka ngaleyo ndlela kuNkulunkulu futhi uthi unomoya ongcwele futhi wenze njalo, kukhona okungalungile. Ukugqoka ingubo engowesilisa, oh dade othandekayo, ungazilinganisi nezwe. Shiya izwe, bambelela kuKristu. Wena uthi kwenza mehluko muni na? Ubusisiwe uwenza konke okwemiyalelo yakhe ukuze abe elungele ukungena emthini wokuphila. Onecala okuncinyane, onecala kukho konke. Wazi kangcono uma unomoya ongcwele. Ngempela uyokutshela kangcono, uyokutshela kangcono uma ungomoya ongcwele. Manje uma unecala futhi uthanda ukwenza isiqalo kulobu busuku futhi uthi, mfethu Branham, bengingakuqondile lokho kade ngilokhu ngishelela, ngifuna ukuqala kabusha kusukela kulokhu ukuqhubeka, ngizokhonza uNkulunkulu. Phakamisa isandla sakho uthi, ngikhulekele mfethu Branham. uNkulunkulu akubusise, lokho kuthatha isibindi, lokho kuthatha impela. uNkulunkulu akubusise, iziningi zezandla kulungile. uNkulunkulu akubusise. Manje ke uma wazi ukuthi into ethize kuwe ikutshela ukuthi uneputha, khona ke uyazi uNkulunkulu useduze kwakho. Kodwa uma uzwa izwi licace kakhulu bese kuthi ke ulokhu uhlezi lapho futhi uthi angeke ngikwenze, akazi ukuthi ukhuluma ngani, nami ngicaphuna izwi khona lapha, niyabo, khona ke kukhona okungalungile ngalokho okukuwe, niyabo, akusikho kodwa into eyodwa kusathane, yilokho kuphela. Kumelene noNkulunkulu, kumelene nemigomo yakhe, kumelene nezwi lakhe. Omunye wathi kimi kwekudala umshumayeli odumile wathi, mfowethu Branham wangibizela ekamelweni lakhe wabeka izandla phezu kwami wathi, uzoyona inkonzo yakho. Wathi ini? Wathi uhlala njalo uklabalasela abantu ngendlela abenza ngayo. Wathi yilunga abantu bacabanga ukuthi ungumprofethi. Ngathi angisumprofethi. Wathi awu, abantu bacabanga ukuthi unguye, awubafundisi ngani izinto zokomoya ukuthi bangazemukela kanjani izibusiso ezinkulu zokomoya nezinto na? Ngathi ingabafundisa kanjani izinto zokomoya bebe bengazi ngisho no ABC babo na? Bangeke ngisho babe nobuqotho obuvamile ukuba babe semgqeni nezwi kungasaphathwa izinto zokomoya uma bengazikholwa izinto zomhlaba, bazozikholwa kanjani izinto zasezulwini na? Wathi awu, uzoyona nje inkonzo yakho. Ngathi noma yiphi inkonzo, izwi likaNkulunkulu eliyoyona ifanele yoniwe, buyelani ezwini kunjalo. Manje uma nibhema usikilithi nokunjalo kanjalo futhi nizisho ukuthi ninomoya ongcwele, yanidabukela nina besilisa, nithi ukhethelani abesifazane na? Nina besilisa eniyoyekela omkeni benze lokho, oh nomzana uzibiza ngomKristu, yakudabukela. Yazi lokho kunesihluku, kodwa mfowethu yisikhathi sokulungisa, yisikhathi sikamoya ongcwele ukuba afike athathe umlobokazi wakhe. Futhi uma kungabe semgqini nezwi lakhe, khona-ke kukhona okungalungile. Nina eniweleyo ngihlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku futhi ningeke neza ngapha endlini ukukhonzela, ngibuka amathelevishini obunye ubusuku bendlu ekukhonzela. Cabangani ngempela nithi futhi uma uzodingeka uze endlini ukukhonzela, uzofanele uziphoqelele ukuba ukwenze ngoba ucabanga ukuthi ungumthetho uyakwenza, ubufanele ukwenze, ungukuhlonipheka ukukwenza. Futhi uma ungathandi ukukwenza, kukhona ungalungile kunomoya ongcwele okwenza uthande ukukhonza uNkulunkulu. Manje ngalokho amakhanda enu esakhotheme, wonke ozizwa ukuthi bangathanda ukwenza isicalo kuNkulunkulu kulobusuku, phakamisa isandla sakho. Wonke nje umuntu phakathi lapha manje, phakamisa isandla sakho nje, wonke umuntu macala onke. uNkulunkulu akubusise, akubusise wena, 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 wena. uNkulunkulu akubusise kuhle, zonikhulekela. Baba wasezulwini manje ngikhulume amazwi akho njengokusobala nokucacile nokusikayo njengoba bengazi ukuthi kanjani kungesikho kwehluka uma leso bekungaba isimo sokuziphatha kwami kosi bengifanele ngibe yilowo osi-altar kodwa uma ngibona omunye umuntu umfowethu noma udade eminza esikebheni sidala esivuzayo futhi ngingadazuluki kubo noma ngibakhuze noma ngandlela thize ukuba ngibakhiphe kuleso simo khona-ke angibathandi ngizama ukubakhipha nkosi ukuze baphephe unkulunkulu wezulu ngikhulekela ngamunye baphakamise izandla zabo ngibona abaningi balabo besifazane abancane baphungule izinwele bephakamise izandla zabo benokwenele komusa ngabo baze sebeyazi ukuthi banephutha bekungabaningi abangazange manje wena ungumahluleli walokho kodwa ngiyakhuleka unkulunkulu ukuthi uzosindisa labo siphe khona njalo njalo lawo madoda aphakamise isandla sawo izinsizo ezinhle ezinamandla zihlezi nomkazo kanjalo njalo ziphakamise isandla sazo abantu abadala bephakamise izandla zabo manje baba sifanele sishiye izwe nezinto zezo kungenjalo singeke kukhonza ngikhulekela ukuthi uzosibonakalisa kulo busuku ngakuthi abantu bazokubona lokho izwi elikhulunyiwe amadoda angasho noma yini kodwa nxa unkulunkulu efika ngapha futhi aqinise izwi lakhe afakazise ukuthi yizwi lakhe khona-ke sishiywa-ke singenazaba ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha khona kulo busuku futhi kuzothi nje laba bantu bangamhlawumbe abaningi babo yizoni abaningane abaphakamise izandla zabo njengezoni futhi ngiyakhuleka baba bathi nje bangabona ubonakaliswa nokwethemba ukuthi uzokwenza kulo busuku uzozibonisa ukuthi ukuphela sekulapha indodana ebhekiweyo izofika masinya enzalweni ka-Abraham nalelo Sodoma lizoshiswa kulolo suku akuyubakho tshe elishiwayo phezu kwelinye lasephoenix isigodi siyoshanelwa sihlanzeke edolobheni kulobu busuku lapho khona ukuphinga ukuphuza izinhlobonhlobo zotshwala omama abhema usikelidi amadodakazi adansa itwista eqhubeka amadoda ephila ngesimile esibi isono salelo dolobha onkulunkulu kodwa ngibuka phansi ngakho futhi ngicabange usizane ngisho nokuzama na kodwa manje-ke ngibuka phansi ngokwedlulele lapho futhi ngibone kukhane okuncane lapha nalaphaya umkristu uzahlukanisile ekhuleka bonke labo ababulayo nabakhalelayo isinengiso esenziwe phakathi nomuzi ingelosi yathunwa ukuba ibeke uphawu phezu kwabo ibamake futhi baba yibo ababengayikubhujiswa ngiyakhuleka baba bazobaningi abazoba ngumkristu uzahlukanisile indodana okukhulunywe ngayo ingesabi ukubizela ngaphandle laba bantu nkulunkulu ngalolu suku asikhulume izinto efanele futhi kuyoba khona usuku lokwahlulelo oluzayo futhi ngaleyo nkathi abayi kuba nazaba ngokuba lo mlayezo kulobu busuku uyophonswa esibukweni iskrini imipheme esisibhakabhakeni futhi sonke siyophendula ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi uzosoka izinhliziyo zabo kunoma yiziphi izinto zezo ukuze baphile ngokumesaba unkulunkulu kulelizweni lamanje sikucela egameni likajesu amen ngiyaxolisa kakhulu kunihlalisa ngilethi ngempela futhi angifanele ngabe sengiphumile kugcina njalo ebusuku ngiphume kulapha ngeleshumi ngqo okungokugcina bengifuna ukuphuma kulo busuku lingamenxa lesishakhalolunye angikwenzanga manje umzuzu nje ukubeka uphawu kwengikushilo manje ngempela angisiyo umshumayeli noma ubani uyakwazi lokho anginamfundo futhi ngisebenzisa amagama ami amadala asekentucky kwakhe akusikho noma thutha noma landa nophatha noma labo o futhi niyazi angisiyo umshumayeli kanjalo anginayo imfundo ukuba ngibe nguwe kodwa ngingumkristu inkosi ujesu yangisindisa esonweni ngiyakwazi lokho futhi inginika elinye izwi ukuba ngiqinise lokho okuncane engikwaziyo into kuphela engizami ukubeka noma yikuphi ukuhumusha kwangasese ngivele ngilifunde nje nanoma yikuphi elikushoyo ngisho into efanayo niyabo yilokho kuphela engikwaziyo niyabo manje uma kuhunushwa ngongesikho angazi ngikusho nje ngendlela okuhunushwe ngayo lapha niyabo futhi njalo ubenamathela emva kwakho futhi wakwasekela ngikhole ukuthi ujesu kristu uyeza masinyane ngikhole ukuthi ujesu ofanayo izolo namuhla naphakade ngikhole ukuthi wathi usesikhashana nezwe ukuma komhlaba wonke nezulu ukuma kwezwe akusiyakusibona ngiyakubona nokho niyakungibona nina ibandla ngokuba isabezwana somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo mina nani ngiyakuyenza ngiyakukholwa lokho na Ngiyakhuleka kulo busuku ukuthi uNkulunkulu uzothatha leli bandla manje. Akunandaba ukuthi ube ngigcoba kangakanani mina, uzofanele agcobe nina futhi. Niyabo, akunandaba ukuthi umoya ongcwele ubungazama kangakanani ukukhuluma lapha, uzofanele kube nento ethize ephuma lapho ukukuzwa. UJesu wadabula eqenjini abantu ngolunye usuku futhi abempompoloza, "Rabi, Rabi, siyajabula ukuba nawe ngapha, sibanani bani?" UJesu wavele wahamba waqhubeka nje futhi kwakunesifazane omncane ofika ngakhona, wayesethinta umphetho wengubo yakhe, wayesebuyela emuva, wayesehlala phansi. UJesu wama wayesethi, "Ubani ongithintile na?" Ngani? USimon Petro wathi kuye, "Sengathi ngani?" Wamkhuza wathi, "Awu, kungani ungasho into enjengaleyo na? Wonke umuntu yakuthinta." Wathi, "Kodwa ngiyabona ukuthi ngiphele amandla, amandla okunguqina aphumile kimi." Waqalaza nxa zonke phezu kwezethameli, kwakukhona umuntu othize owamkholwayo. Akunandaba kwakungahle ukuba kwakukade kunamakhulu lapho, kodwa kwakukhona umuntu othize owakholwa. Wamthola owesifazane omncane, wamtshela ngomopho wakhe, wawunqamukile futhi wapheliswa kulalo na, waqhubeka ngqoni. Yabo, uyena izolo namuhla naphakade. Manje sinamakhadi omkhuleko anikezelwayo, sinikezele ingxenye yawo laphaya izolo ebusuku, ingxenye yawo kulobu busuku. Siqale kwelokuqala izolo ebusuku na siqale ngelokuqala leshumi nanhlanu noma lamashumi amabili izolo ebusuku, kusukela kwelokuqala kuya kwelethize thize na iliphi na, ithini elokuqala kuya kwelamashumi amabili. Kulungile, inqwaba yabo balapha kulobu busuku. Asinikeze amanye kusukela ngemuva lakho-ke, asiqale asibone. Sinemizuzu eyishumi nanhlanu, asinikeze amakhadi ayishumi nanhlanu-ke asibone. Lokho kuzoba ngelamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuya ekhulwini. Asiqale ngelamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuya ekhulwini. Ubani onekhadi lomkhuleko lamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu na? Phakamisa isandla sakho elamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Owesifazane emuva lapho, yenyukela lapha dade, elamashumi ayisishiyagalombili nesithupha. Ubani unelamashumi ayisishiyagalombili nesithupha na? Khona lapha, elamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa, elamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa. Umuntu mumbe, phakamisa isandla sakho elamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa. Le ndoda, elamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa. Elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye. Elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye. Elamashumi ayisishiyagalolunye. Elamashumi ayisishiyagalolunye nanye. Elamashumi ayisishiyagalolunye nambili. Elamashumi ayisishiyagalolunye nantathu. Elamashumi ayisishiyagalolunye nane. Elamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu. Elamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu. Ya, elamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha. Elamashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa. Elamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha. Ngilibonanga liphakama elamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha. Manje uma unekhadi lakho, woza. Niyabo, elamashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa. Elamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili. Elamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye elikhulu. Kulungile, ngenkathi laba bantu elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, elesihlanu, elesithupha, elesikhombisa, elesishiyagalombili, elesishiyagalolunye, cishe kunayisishiyagalombili angekho. Manje lalani iqiniso, ungenyukeli lapha nesono esilenga empilweni yakho. Ungangcono usivume khona lapho kuNkulunkulu, kodwa uma unaso, uma usivumile isono sakho, woza ngaphambili. Bangakhona lapho ongenalo ikhadi omkhuleko futhi ufuna uJesu akuphilise na? Phakamisa isandla sakho. Bangaki abazokholwa uma uJesu Kristu ubengenza? Uma bangaki okukholwayo lokhu na? Bekusisane, ngizobuza laba befundisi emva kwami. Bazalwane, kuyiqiniso yini njengabefundisi bevangeli sikholwa ukuthi iBhayibheli, iTestamente Elisha, incwadi yamaHebhuru iyasho ukuthi ungumpristi omkhulu khona manje, umpristi omkhulu unokuzwe la nobuthakathaka bethu na? Kunjalo bazalwane na? Bangakhona lapho owaziyo ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi umpristi omkhulu? Awu, uma engumpristi omkhulu unokuzwelana nobuthakathaka bethu, manje wakwenza kanjani na? Uma enguyena izolo namuhla naphakade, manje-ke wenza kanjani ngenkathi omunye umuntu emthinta ngobuthakathaka babo na? Owesifazane omncane onomopho owamthintayo ngoba wayenesidingo sokuba athintwe, wajika wayeseqalaza waze wamfumana, wambiza. Kunjalo na? Kunjalo bazalwane na? Manje uma engumpristi omkhulu ofanayo, uzofanele enze ngendlela efanayo ngoba ungumpristi omkhulu. Kunjalo na? Awu, uzofanele enze ngendlela efanayo. Manje aniwadingi amakhadi omkhuleko, qhabu, anilidingi ikhadi lomkhuleko. Into kuphela eniyidingayo ngokuba nokukholwa kuNkulunkulu, ninokukholwa kholwane nje ngayo yonke inhliziyo yenu ukuthi uJesu Kristu uphilisa abagulayo nabahluphekile, futhi uzothi ngempela uzokwenza.
Bow our heads just a moment for prayer. Now again, before anything is said or done,
manje yasikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje umkhuleko manje futhi ngaphambi kokuba noma yini eshiwe noma yenziwe manje angisho ukuthi uzokwenza ngithemba ukuthi uzokwenza kodwa ngiyakholwa futhi ngithemba ukuthi uzokwenza manje uma ezokwenza bangaki kini abazokholwa na baphakamise isandla sakho kwangathi ungasipha khona ngomkhuleko wami Baba osezulwini manje ngisho okushiwe yezu lakho ngishiya konke ukuba ngikulandele labo abashiya konke bathole ukukubona futhi akunandaba ukuthi ubungenzani labo abangayi ngikushiya isono futhi balandele abasoze bakwazi ukuqonda Laba abashiya isono ukungakholwa siyazi ukuthi isono sikungakholwa akunandaba ukuthi siphila ngcwele kanjani ukuthi kuyini konke esikwenzayo uma sisalokhu sikholwa ungesikho siyizoni iBhayibheli lithi ongakholwa uselahliwe vele ngakho siyazi ukuthi sifanele sikholwe onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu lokho kufanele kube isinkwa sethu semihla ngemihla Futhi ngiyakhuleka baba ukuthi njengoba ngicaphune emibhalweni kulobusuku zethembiso zakho zalezi zinsuku zokugcina nokuthi yini ebesingakubheka ngalezi zinsuku zokugcina uma lokho bekuqinisile Nkosi khona-ke qinisa la mazwi ngezibonakaliso zilandela siphe khona Ngizinikela kuwe nezwi nabantu ngiyakhuleka baba ukuthi uzosoka izinhliziyo khona lapha ukuba bakholwe ngayonke inhliziyo yabo futhi ikakhulukazi laba ozoba semgqini womkhuleko bese kuthi-ke uvumele abantu babone ukuthi uMesiya uJesu Kristu umoya ongcwele unathi kulo busuku usebandleni ibandla elingumkhethwa ababizelwe ngaphandle inzalo ka-Abraham isethembiso sobukhosi siphe khona egameni likaJesu amen manje ake ngibuke nje umzuzwane manje sizothatha isikhathi sethu nje okwemizuzu embalwa nje imbalwa impela nje cishe imizuzu eyishumi ngiyamthanda na ngiyamkholwa na ngiyakholwa ukuthi lezi zinto enginifundele zona ezwini kulobusuku iqiniso na ngiyakholwa ukuthi uJesu wakwenza lokho ngenkathi esemhlabeni na ngiyakholwa ukuthi wakwethembisa na ngiyakholwa ukuthi lezi njukweni zokugcina na manje leso isethembiso sakhe ufanele asiphile uma nihlala kimi amazwi ami ehlala kini khona-ke celani enikuthandayo ngiyakwenzelwa khona manje injongo yenu nempokophelo kuzofanele kube ngokufaneleyo izofanele nikholwe lokho ngayonke inhliziyo yenu manje akikholwa ukuthi ukhona umuntu emgqini omkhuleko engimaziyo siye sihambi ngisihambi khona lapho izihambi nonke nina enaziyo ukuthi angazi lutho ngani wena okulomugqa omncinyane omkhuleko lapha phakamisa isandla sakho owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe kulungile nonke khona lapho owaziyo ukuthi angikwazi noma angazi lutho ngawe phakamisa isandla sakho ngibone nje nakho-ke lapho okhona manje-ke kuludaba olufihlakele nampa abanamakhadi omkhuleko nango ongenamkhuleko ikhadi lomkhuleko alilutho kodwa ikhadi elincane elinenombolo kulo sikunika inombolo nje umfana uyehla bese ewashova futhi noma ubani ofuna ikhadi lomkhuleko angaba nalo futhi akazi akekho omunye owaziyo ukuthi uphi awu ubengeke azi uma amakhadi onke eshoviwe kusukela endaweni eyodwa kuya kwenye abazi neze ukuthi ubani ozoba semgqini omkhuleko ngoba ngeke sakusho lokho izikhathi eziningi-ningi siwehlisela lapho ngenkathi ngiqala ukuphuma nasinendoda phansi lapho ithengisa amakhadi omkhuleko omunye wathi ngizokunika amadola ngamakhulu amahlanu ukuba ufake umkami emgqini nebo ngathatha indodana yami uqobo ngase ngithi ndodana ukuze uzihlanze kubantu ukuze bazi ukuthi ungeke ulithekise ikhadi lomkhuleko sukuma phambi kwabo uqube amakhadi omkhuleko kanje bese wanikeza noma ubani olifunayo futhi ngaphandle kwalokho ndodana awusoze wazi ukuthi ngizobiza ngaphi ngize ngehlele lapho bangaki ubonile lokho emhlanganweni isikhathi nezikhathi na ngaso sonke nje isikhathi ngiyoshintsha futhi ngiye lapho bese kuthi-ke ngaphandle kwalokho lapho oyedwa ephiliswa khona emsamo kunedazini elibizwa khona lapho niyabo yabo kunjalo ngaphandle kwamakhadi omkhuleko ngakho kungukungabi nesiphosiso inkosi uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade ningashiya konke ukuba nimlandele na yavuma ukushiya ukungakholwa kwenu ukuba nimlandele ukuphiliswa na shiyani izinto zenu zokwezwe ukuba nimlandele ebungcweleni futhi nihambe yena yenzani lokho manje angisho ukuthi uzokwenza uma enza khona-ke nizokwazi wena wesifazane emi khona lapha lesi isithobe futhi njengoba ngishilwe izolo ebusuku sikajohane ongcwele 4 nangowesihlisa nowesifazane ebonana kokuqala empilweni futhi kwakuse ebhentshini elincane uma wake waba laphaya esamariya ngaphandle kwasesikara lapho umthombo omncane kunendawo encane ebonakala nxa zonke ngesikhathi sinye imivili phezu kohlangothi lwayo kunjalo yilapho owesifazane ahlala khona wakhuluma kujesu owesilisa wesifazane babonana kokuqala futhi watshela lowo wesifazane ukuthi yayini inkathazo yakhe yayingukuthi wayenesono kungahle kube nguye angahle abe yisoni angahle abe umzenzisi angahle abe ngongcwele angahle afune ukuphiliswa komzimba wakhe angahle afune ukuphiliswa komunye umuntu angahle abe nezezimali yena angazi ukuthi uze ngani lapha ngeke nje ngalitshela umi lapha nje owesifazane yilokho kuphela lelo iqiniso asikaze sibonane kodwa uma inkosi uJesu izoza lapha manje ukumphilisa uma igula ngeke ngakwenza ngeke ngenza lokho uNkulunkulu asevele kwenzile manje into kuphela ukuba-ke uJesu ubemi lapha egqoke lesuti na uma enyukela kuJesu wayesethi Jesu uzongiphilisa na awu ubezothi mntanami sengivele ngikwenzile lokho ngalinyazwa ngenxa yeziphambeko zakho yemivimbo yami waphiliswa wena kunjalo na umsebenzi osuqediwe uze uthi Jesu uzongisindisa na akusiwo umbuzo lowo usevele ukwenzile kosi Jesu ngibukela ukubuyisana kwakho yisoni yabo wasindiswa emuva lapho waphiliswa emuva lapho wakwemukela nje ukukholwa usindiswe ukukholwa wemukelwa ukusindiswa kwakho futhi noma ubani ofika ngapha akutshele ukuthi banamandla okuphilisa futhi bangawuphilisa uma hlala uthi ngqo ucace kulokho ngoba akusikho amandla okuphilisa akuKristu umsebenzi osuvele uqediwe uma indoda ikutshela ukuthi uNkulunkulu uyinika amandla okukuthethelela izono zakho nokwenza lokho kwakukholwa sesivele sithethelelwe uJesu emi lapho kulo busuku into kuphela kungamemezela ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu ukuba-ke manje izandla zami besigcwele izibazi zezipikili negazi likhobhoza kuzo nameva avundle lapha na lokho bekusayolokhu kungakwenzi kube uJesu lokho bekungaba yinyama yami futhi siyazi ukuthi inyama ihlezi akusukunene sikaNkulunkulu futhi uma ifika isikhathi asisiyakubakho kunjalo nxa uJesu ehla yilokho kuphela okwakho kodwa ulapha esimweni sikamoya bese uthi-ke ukuphila kwakhe kukuwe nami ukukunika ukukholwa nokunginika ukukholwa manje bukane lapha lo mbhobho ukuba belingekho iphimbo eliphilayo lapha ukukhulumela kuwo ubuyoba ngothule ngokuphelele kunjalo na manje bukane elisisani ukuze ningezi ukukugeja manje lolu daba uma uNkulunkulu ezokwenza kuzokuxazulula manje lo mbhobho ungeke waze wakhuluma kunalutho ngoba awunalutho lokukhuluma ngakho kunjalo na manje indlela kuphela lo mbhobho obungakhuluma ngayo ukuba into ethize ikhulumele kuwo manje-ke lapha angimazi lo wesifazane angikaze ngimbone lokho izandla zami phambi kukankulunkulu futhi uphakamise izandla zakhe ukuthi besingazani angazi lutho ngaye kodwa kuze kungene into ethize lapha ukukhuluma ukuthi yini okungalungile lapho ngingothule nami ngoba angazi lutho uNkulunkulu uyazi ukuthi lokho kuqinisile uyabo kuzofanele kube into ethize eyenza ukukhuluma manje ngathatha ukukhetha kwakho uma wena njengofilipi wathi noma unathaniyeli wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo uyinkosi ka-israyeli niyabo noma ungaba yibo bethi kwakungubhelzebuli niyababona ukuthi bakuphi kulo busuku na angazi ukuthi ngabe ukuphi unathaniyeli kulo busuku ongungase kuyufa niyabo thatha ukukhetha kwakho lokho kukuwe niyabo kodwa manje ngisho lokho ngilindele ukubona ukuthi ngabe uzonginika yini ugcobo uma engalunikezi ugcobo khona-ke yinye kuphela into engingayenza bangane ukuxolisa ukuthi akahlangani nami kulobu busuku sizobe se-ke sibeka izandla phezu kwalabantu abagulayo futhi sibakhulekele futhi sicele ukubusiswa senze ukubizela i-altare futhi siye ekhaya yilokho kuphela esingakwenza yilokho kuphela engazi ukukwenza. Kodwa uma efika khona ke ngicabanga ukuthi ngamunye wenu ophakamise isandla sakho ukuthi ubufuna ukubona uKristu, ngicabanga ukuthi ngumsebenzi omiselwe wena. Uzothi nje lokhu kungaphela ukuba nehlele ngqo lapha futhi niguqe phansi bese nithi iNkosi Jesu manje sengizindikela kuwe. Ngoba uma ngikumqambi manga, akasoze aqinisekisa umqambi manga. Akazi ukuzihlanganisa ngalutho nesono. UNkulunkulu angeke kodwa uma nginitshela iqiniso khona-ke ubophezelekile ngezwi lakhe ukufakazisa ukuthi kuyiqiniso uNkulunkulu siphe khona. Manje hloniphani ngokuzithoba nje, niyabo ndawo zonke ezithambeleni, hloniphani ngokuzithoba nje. Ngingahle ngidinge ukuba ngikhulume kuwe umzuzu nje, nelikazi enye into nje, angiluza ugcobo phezu kwami futhi angikwazi futhi ngakho. Yilokho-ke manje into kuphela engifuna uyenze uma ngikubuza noma yini, uthi nje yebo no qha. Uyabo manje isizathu ngenza lokhu, asithathe into ethize nje ngakho kunga, asifuni neze ukushiya umbhalo, sihlale ngqo embhalweni khona-ke siyazi ukuthi sikahle. Manje isibonelo nje, uJesu manje wayesezansi kwelinye izwe futhi wayesendleleni yakhe ebheke eJericho eyayiphansi ngokuqonda ngqo entabeni, kodwa wayeseswelekile ukudlula aseSamariya enhla ngale ndlela. Manje ubaba wayemthumele enhla lapho. Jesu wathi esahlukweni esilandelayo, isahluko 5, ngenkathi ephelisa umuntu obeyinohlobo oluthize lwenkathazo, izinkulungwane zabantu zazilele lapho, izixuku zezinyonga ezimpumputhe, abaxhugayo abashwabeneyo belindele ukuzamazama kwamanzi. NoJesu wedlula wayesebona umuntu owayenesifo esivimbelanayo, mhlawumbe i-TB noma inkathazo yokungabi namandla noma okuthize, wayesemsindisa ngoba wayazi ukuthi wayelapho futhi wayazi ukuthi wayengayileyo ndlela. Waqhubeka washiya sonke isixuku lapho, waqhubeka emuka. Siyazi lelo iqiniso kunjalo. Bathola amaJuda amthola ayesembuza, bebengambuza futhi kulo busuku, wakwenzelani na uma enesihawu futhi ethanda wonke umuntu, kungani wayengashiya sonke leso sixuku sezinyonga ezipuputhe, abaxhugayo abashwabeneyo belele lapho na? Waphelisa umuntu oyedwa nje oyengaguli kakhulu, kwakungekuza ukumbulala. Wayenakho iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili. Wamvimbela, wayekwazi ukuhamba. Wathi uma ngehlala echebeni omunye uye ngedlula lapho, nabo omunye uhamba engene phambi kwami, kodwa wasindisa lowo muntu oyedwa. Futhi ngenkathi ebuzwa, nanka amazwi akhe, uJohane Ngcwele 5:19, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona ubaba ekwenza, lokho nendodana iyakwenza kanjalo. Ngakho ngenkathi enyukele eSamariya, inkosi yamholela enhla lapho. Manje inkosi ingiholile inceku yayo ukuya eFenix, ingiholele ngapha kulo busuku. Manje ngilapha ngenza izisho zayo. Manje ngenkathi uJesu enyukele eSamariya, into yokuqala ayithola wawungowesifazane ofika phambi kwakhe, wakhuluma kuye waze wasithola isimo sakhe. Ngenkathi emtshela ngokushesha wakuqonda ukuthi kuphakathi kokuthi umprofethi noma umesiya othenjisiwe, wathi wayengumesiya. Niyabo. Ngakho siyazi abaprofeti babekhona ezinsukwini ezadlulayo, namuhla kuKristu uNkulunkulu usekhulumile endulo kubaba ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwale mihla ngendodana yakhe uKristu Jesu ungumoya ongcwele kithi. Manje ulapha uyakuqonda lokho, ngifuna ukukubuza njengomKristu oyedwa komunye. Ngithe nje ngingabuka laphaya ubungasho ukuthi ikhona into eyenzekile. Omnandi ngempela umoya uthobile. Kunjalo na, phakamisa isandla sakho uma lokho kuqinisile ukuze abantu bazobona. Niyabo. Manje khona manje ngibuka wesifazane, uma ningambona niyabo lapho ukukhanya okuphuzu kuzungeze wesifazane. Manje uyaqhela kimi qhabo, uya komunye umuntu. Ngomunye wesifazane kungukuthi ukhulekela wesifazane, omunye umuntu kumamezala wakho futhi une nesimo sezinso futhi unenso eyodwa kuphela, futhi uyesaba ukuthi kumdlavuza, futhi yingakho ulapha ukuba ungicela ukuba yimkhulekele. Lowo ngu isho kanje iNkosi. Uyakholwa na? Hamba, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ubazi ukudingeka ukuba bayinyakaziso. Ungangabazi, thatha leyonto encane onayo esandleni sakho uyibeke phezu kwakhe. Ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na? sawubona siye sihambe futhi komunye nomunye isikhathi sethu sokuqala ukuba sibonane futhi uma uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu uthume umoya wakhe uJesu wathi nomaphi lapho uhlangene ababili noma abathathu ngegama lami ngiyakuba phakathi kwabo leso isethembiso sakhe akusisona manje angehlehle esithembisweni sakhe into kuphela ukuthi silufifi kakhulu ekukholweni size sehluleke ukubona ingaleso sizathu uNkulunkulu ethume abaprofeti emhlabeni yabo abantu angeke balifunde iBhayibheli labo futhi abalifundi bavele bahambe nje ngakho uNkulunkulu njalo ubathumelela isibonakaliso futhi ngokwejwayelekile umprofeti uyisibonakaliso niyabo futhi namhlanje umoya ongcwele uyisibonakaliso sethu ngoba ungumprofethi kaNkulunkulu ehamba ngathi ungumprofethi kaNkulunkulu isibonakaliso ezinsuku zokugcina manje ngingakwazi futhi ngingazi lutho ngawe kodwa uma inkosi uJesu Kristu engisanda kukusho nje eBhayibhelini ubengakhuluma ngami futhi angitshele ukuthi umele ini lapho ungakwenza ukholo na ungazenza izethameli zikholwe na manje ubaba ulalele yazi
you're suffering with a nervous condition that is right if that's right raise up your hand
uphethwe isimo sokugula kwemizwa kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje omunye umuntu khona lapho ucabange ukuthi ngikuqagelile lokho manje ungeke usakufihla manje fowethu kungena lapho uyabo ikutholile lokho ungakukholwa lokho ungakukholwa neze lokho lokhu kuyisona lokho kungakholwa uNkulunkulu uzokulahla ngakho uyophendula ngosuku lokwahlulelwa ngifanele ngikubize lokho kodwa ngokujwayelekile ngingena enkathazweni angazi ukuthi ukutsheleni umsuzwana nje ya nakho isithunzi ngokugula kwemizwa okuphelelwa amandla uphelela amandla ngakho konke uchuma usube nakho isikhathi eside kunjalo unenye futhi inkathazo futhi unomunye omkhulekelayo umyeni wakho esibhedlela nenkathazo yesisu ubesanda kuhlizwa nje usazane good hamba uye ekhaya ukholwe ngayonke inhliziyo yakho bese ubeka lokho phezu kwakhe futhi uzosinda uNkulunkulu akubusise ngabe uyanazi na niyabo impela uyanazi ngiyabona lokho yini aniqonde yini ukuthi uJesu ofanayo owahamba eGalile uyilowo Jesu ofanayo lapha kulobusuku na anikuqonde lokho na manje angazi lutho ngicabanga ukuthi lo bekuwesifazane okhulekelwe lapha nje kunjalo na noma yibaphi nina abantu nake namazi lo wesifazane na ukhona omaziyo lo wesifazane na phakamisa isandla sakho ngabe lezo zinto beziqinisile na vayizelisa izandla zakho uma kunjalo khona lapho lokho kuhle
speak english sorry indian I have a respect.
Woza, uyakhuluma ngesingesi na? Lokho kulungile. India na, nginokuhlonipha uMelika wangempela. Angicabangi mina njengomuntu oyedwa nje ngeke ngenza isinqumo, ngingenza kuphela isinqumo sami sisodwa. Ngiyacabanga ukuthi akutholi ukuphatheka kahle, uyazi, angikutholi. Ngiyacabanga esikhundleni sokuthumela izigidi nezigidikazi zamadola phesheya kwezilwandle, bafanele benakekele nina abantu. Kunjalo impela. Inhliziyo yami njalo yayinizwela. Ngangisenhla esibalweni eSan Carlos kungesekudala ukuthi umoya ongcwele wangena kanjani lapho waphelisa labo bantu abampofu.
I don't know you. I've never seen you in my life.
Yisihambe kuwe nomzana. Angikwazi, angikaze ngikubone empilweni yami. Siyisihamba uqobo kunjalo. Singubuzo bobili. Ngi-Anglo-Saxon wena uIndia. Nginokuncane kwegazi kimi okuvela kumama wami, ugogo wami wayeyiCherokee. Ngiyaziqheja ngakho kunjalo kodwa engumfowethu ngingenze lutho lokukulimaza. Ngingakusiza kuphela. isizwe samandiya sasiva ukuthi uma unelilodwa phakathi kwawo elalingabikezela ukuthi likhombise ukuthi inyamazane yayikuphi liba ngumprofethi phakathi kwawo futhi ayeyibo kodwa uma libikezele into ethize yayingesilo iqiniso lalifanele liyifele lalifanele kunjalo ayengenalo elenza iphutha kanye nawo uma uNkulunkulu enguNkulunkulu isilo singahle ukuba sikunike ukuphatheka kabi kodwa uNkulunkulu akasoza kunika okugodwa wakuthumelela indodana yakhe ngeyisanda kubona nje okwenzekile usanda kuphuma esibhedlela nje eyi uzele ukuzokhulekelwa lapha kunenkathazo yesisu futhi ulaliselwe ukuhlinzwa loko ngu-isho kanje inkosi woza lapha Baba osezulwini ngiyayilahla lenkathazo yesisu sathane umfihlele udokotela kodwa awusoza umfihlele uNkulunkulu phuma kulo egameni likaJesu Kristu amen ungakhathazwa yikho qhubeka ube kahle ngiyakholwa na Sawubona, lelinikazi elincane lihlezi khona lapha likhuleka ngemuva nje kwale ntombi ehlezi ngaphambili linenkathazo esinye uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izokuphilisa nelikazi nakho-ke ngitsheleni ukuthi lithinte ubani liqhele ngamafitha ngamashumi amabili kimi lithinte umpristi omkhulu kunjalo unokuzwelana nobuthakathaka bethu anikukholwa lokho na uyakholwa nelikazi na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi iyini inkathazo yakho na akusuke wenenkathazo ngudade wenu unomdlavuza kunjalo ungakholwa ungangabazi thatha iduku onalo wenzele yena bese ulibeka phezu kwakhe ukholwe ngayonke inhliziyo yakho uzophuma kuwo uzokholwa ngayonke inhliziyo yakho qhubeka wehle ehe yibani ukukholwa ngiyakukholwa ngayonke inhliziyo yenu na Sekusukile emsamo kusezethameleni komncane wesifazane uzacile ehlezi emuva ngqo lapho one-TB ehlezi emuva lapho ekhuleka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyakholwa na inelekazi elincane lilunguza ngqo emuva le ngemuva phakamisa isandla sakho emuva lapho nelekazi ngqo emva kwaleyo ndoda ethikakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho yebo omncane wesifazane ophungule izinwele ulungile nakho-ke kukholwe futhi sekuphelile uthinteni emuva le ngemuva na ikuphosela inselelo ukuba ukukholwe kuthiwani ngawe nelekazi na uyakholwa ukuthi leyo nkathazo yeqolo isukile kuwe selokhu ume lapha na awu manje-ke qhubeka nje yilokho kuphela obufanele ukwenze ukholwe ngakho konke okukuwe kunento efanayo ngakho uma ukholwa nje qhubeka nje ngokumasha uya phambili uthi ngiyakubonga nkosi wenze usinde kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyesaba ukuthi uzokhubazeka kwenyuke ngesifo samathambo awesabi na ngakho uma ukholwa kholwa ngenhliziyo yakho uhambe kholwa ngayonke inhliziyo yakho futhi usinde yilokho kuphela ofanele ukwenze ngokukholwa ngiyakholwa na kanjani ngabanye benu bantu khona lapho na ngabe lisekukholweni likholwa na ukuba ke bengikutshele ukuthi uJesu ukuphilisile umi lapho obuzokukholwa na qala nje uhambe uqhubeke uyabo ukholwa ngayonke inhliziyo yakho ufuna ukuya ekhaya udle ukudla kwakho kwakusihlwa na uyakholwa ukuthi leso siso esidala esixhumaxhumayo sesisukile kube na qhubeke udle uma ufuna kholwa ngiyakholwa na kuthiwani ngalo wesifazane ohlezi laphaya ekhulekela lowo omncane lowo mntwana onesimo segazi na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa umntwana na kulungile ungaba nakho lokho kutheleke kulolonelikazi ngqo eduze kwakho lapho lihlezi lapho likhulekela isimo sokugula kwemizwa kunjalo eduze kwakho futhi unomfoweni onesimo esiphathelene nengqondo kunjalo unomama oneso elikabi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu uzosebenza basinde amen ngiyamkholwa na wena-ke ngapha esithalweni esinamasondo na uyakholwa na leyo indodana yakho ehlezi lapho esho lokho nje ngaleyo nkathi leyo indodana yakho inomdlavuza ebusweni bakho uzwa kalukhoni ufuna umbhabhathiso kamoya engcwele kunjalo uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyayikholelwa khona indodana na uyayikholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na itshele endlebeni yayo beka isandla sakho phezu kwayo bese uyemukelisa umbhabhathiso kamoya engcwele ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyena izonamuhle naphakathi na ngiyamkholwa uMesiya omesiya omkhulu enkulunkulu ihamba phakathi kwabantu bakhe na Ngiyavuma ukushiya konke futhi nimlandele na. Uma nivuma phakamiselani izandla zenu kuwe bese nithi ngizomlandela, ngizomlandela, ngizomkhola onke amazwi awashoyo, ngizomkhola, ngizoqondisa impilo yami, ngizomsebenzela. Nkulunkulu hawukela, uNkulunkulu anibusise. Bangabakholwa phakathi lapha manje na, phakamisa isandla sakho. Bangakofuna ukusondela kuye na, phakamisa isandla sakho. Wonke ofuna ukusondela kuwe futhi ememukele khona manje, ukhona lapha, lobuku bukhona bakhe. Leyo ndoda emuva lapho nenkathazo yendlala esesinyeni isiphelele futhi uNkulunkulu akuphelise nje ngalo nkathi ngane uya nje ndawo zonke kanjalo ekukukhanyeni kushaya indingelezi macala onke phezu kwendlu noma yini ingenzeka khona manje besingaba nenye iPentecost uma nje nikukholwa. Sukumani ngezinyawo zenu nonke, phakamiselani izandla zenu kuNkulunkulu, nikele udumo. Yakubonga Nkosi Jesu, siyakudumisa Baba ngenxa yokuthi ungumsindisi wethu noNkulunkulu wethu. Ulapha uliqinisekisile izwi, ulifakazisele ukuthi linjalo. NguNkulunkulu Mesiya, nguyena izolo namuhla naphakade, ngaphandle kokwehluleka, ngaphandle ungabaza uyiNkosi uJesu ofanayo. Alibongwe igama lakhe elingcwele. Ngiyamthanda na, thandini amen. Bangalingini ongamakholwa manje na, phakamisa isandla sakho manje. UJesu washo lokhu uqobo lwakhe, lesibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Akusimena kuphela nomoya ongcwele, ninawo nani, uyakholwa ngokufanayo nje njengoba ngikholwa. Manje shiyani konke ungabaza kwenu, beka isandla sakho phezu komunye umuntu futhi ukholwe ukuthi uNkulunkulu uzomphelisa lo muntu ngokwezwi lakhe. Uma uzoligcina lolu hlobo, beka isandla sakho phezu komunye umuntu, hambani ukuba nibakhulekele nithi iNkosi iphelisa lo muntu. Khulekani futhi nibone ukuthi kwenzekani, uyikholwa. Nkulunkulu mnini mandla onke, egameni likaJesu Kristu simehlulile udevil, simkhuzile futhi sasihlakaza amandla akhe asuka kuyo. Ngemvimbo yeNkosi uJesu Kristu siyasindiswa.